Ngiya bonga mfowethu Neville.
This was kind of a
Lokho kuthe ukungimangalisa. Ngingafanele ukuba lapha namuhla kodwa kulobusuku ngobusuku besinto futhi ngicabanga ukuthi ngizodiqinga ehle namuhla ekuseni futhi ngibize umfowethu Neville wayesethi kuhle manje uma wehla wathi yini ungathi kukhuluma kithi kancanyana nje futhi ngacabanga kuhle uma ngehlile futhi kwenzekile angizokushumayela kodwa ngizothanda nje ukukhuluma ebandleni isikhashana ngezindaba eziniyazi engicabanga ukuthi zingaqinisa ibandla Sanda kubuya nje sivela kokwethu sivela uhambweni lwethu lokuyozingela ngesikhathi sekwindla abazalwane nami lapha futhi sibe nesikhathi esimnandi nesibonga kakhulu sonke sigcwalisile phama futhi sazithola izinyamazane zethu ebesiyozingela futhi umfundisi wethu nami uyazi ukuthi inyama yenyamazane imnandi kabi futhi ngakho sibe nenyamazane enezimpondo ezingamagatsha enhle futhi ngithole ibhere nezinyamazane ezinezimpondo ezingamagatsha ezimbili futhi siyabuya futhi lesi kufanele kube yisikhathi engifanele ngaso ukukhuluma ngalezo zimpawu ezisikhombisa zokugcina futhi abazange bayilungise indlu yokukhonzela futhi kukhona ukuthize isithiyo esikubangeleyo lokho ngicabanga ukuthi idolobha lisinika indlela emagebhugebhu ngenxa yokungabibikho kwendawo eyaneleyo yokufaka yenani labantu esiba abayomumathwa yindlu yokukhonzela sifuna indlu enhle yokukhonzela yakhiwe lapha futhi sinengxenye ekahle yemali esivele yabelwe nokwakha indlu yokukhonzela ethexa Kodwa uma sinalezi zinkonzo ngani niyaqonda ukuthi kuyini kuyinto embi kabi abantu bazungeze izindonga phandle emvuleni futhi kubi kabi ngisho inhlolo ivela kubangane bami bathi mfowethu Branham kubuya sengathi umngani wami ongudokotela wathi kubuya sengathi ubungathola indawo ngiyatabuka wathi dlula ngisengazi ongumakhelwane wami wathi kungani ngifika ngapho ngobunye ukusa ngelesihlanu nqo wawufanele ukuba lapho wayesethi abantu sebevele bayaqoqana ngakuleyo ndlu yokukhonzela ezansi lapho ngelesihlanu nqo ekuseni wawufanele ube lapho ngele shiyagalolunye ligame ngakho niyabona na futhi kwenza kube lukhuni futhi sifuna indlu yokukhonzela nendawo futhi lapho wonke umuntu engakwazi khona ukuhlala phansi futhi sicabanga ukuthi siphila ezinsukwini zokugcina sikholwa ukuthi lapho sifanele sifundise ibandla ngalezi zinto ezibumbeka ngayo izinto eziprofethiwe ezinye zazo izinkulungwane zeminyaka futhi osekuthi akube iminyaka engamashumi amabili nanhlanu namashumi amathathu kusuka kulo leli bandla okuprofethiwe ukuthi ziyofezeka futhi manje sinakho kuyafezeka ngqo ngakho sifanele ukuzivuselela lezi zinto kodwa sinayo indawo eyeneleyo Ngakhona namuhla ekuseni bengithi ukushaya izingcingo zami nezinto izolo futhi ngithole nginezinye futhi engizozishaya namhlanje ntambama nokunjalo. Seke bengine abanye abantu abebefuna ukungena. Umfowethu emncane othandekayo onokukhathala kwemizwa, umfowethu ongumfundisi ensimini futhi abaningana abanjalo nomfowethu ovela eNorway. Futhi besinezingxoxiswano ezincane ngemumva kamelweni elingemumva futhi ngithe kuhle manje sizovele siphumele phandle futhi umfowethu Neville wathi kuhle sizophuma bese sisho amazwi ambalwa ukuqinisa ibandla kancane Qala okunye kwezinto zokuqala engifuna ukukusho ngibhale phansi izinto ezithile lapha ephepheni ukuthi uma ngifika endlini yokukhonzela ebengifuna ukuzisho Ukugodo engibhalile phansi lapha bekumayelana nokushona komfowethu Taylor onomusa ngenkathi sisahambile
Brother Taylor had been
Umfowethu Taylor ubeza kuleli bandla iminyaka ngeminyaka sonke besimazi ngineqiniso Kodwa uma kungaba nezihambe eziphile lapha bekuyilowo othandeka kakhulu umnumzana umdala ohloniphekile obehlala njalo enifunele isihlalo sokuhlala phansi umfowethu Taylor Ngigcina ukumbona manje sengiyoze ngimbone eseyinsizwa wayemi lapha ya eminyango emasontweni cishe amathathu kumbe amane edlule wathi ngizothanda ukuthola izincwadi umfowethu Branham ngithanda ukunikezela ngalezi zincwadi engiqondayo ube nesifo sikashukela futhi wabase sesihlwathini futhi engazi ukuthi ube nesifo sikashukela futhi wa akazange afe uvele nje wahamba ukuba ayoba nenkosi uJesu
and he was a faithful wonderful
futhi ube ngothembekile umfowethu omangalisayo ehlala njalo ebakhumbula abanye abantu futhi okwakhe obekumthokozisa bekungukuzama ukutholela umuntu indawo yokuhlala phansi uma beza endlini yokukhonzela
and you know
futhi niyazi mhlawumbe uma siwela seka umgoqo kungabe mnandi yini ukubona umfowethu Taylor lapho asitholele indawo yokuhlala phansi ngakwelinye icala na. Ngicabanga ukuthi esikhumbuzweni samfowethu Taylor ngangingekho lapho kuba ngikhulume nomfowethu Neville emngcwabeni wakhe, kodwa ngifuna ukusho izwi lokubonga kwami kumfelokazi wakhe. Dadewethu Taylor, ngiyethemba ukhona lapha ndawo ndawo namuhla ekuseni, ayibusise inhliziyo yakhe ethembekile. Umfowethu Taylor ngelinye ilanga wathi, khuphuka ungibone, nginechitshana eligujiwe enhla laphaya, ngifake izinhlanzi phakathi kulo ukuze ukhuphuke uzodoba. Ehlala njalo emkhumbulo omunye umuntu. Futhi ubekhona omunye bemkhumbula, lowo bekunguKristu kuba amuphe insindiso. Futhi ngicabanga ukuthi esikhumbuzweni namanje saleli bandla njengalokhu libuthana njengomzimba namhlanje ekuseni, ake sisukume kanye kanye bese sikhothamisa amakhanda ethu phambi kaNkulunkulu. Baba wethu sezulwini, thina njengabantu namhlanje ekuseni na abafikayo kule ndawo yokukhonzela,
thy great hand has moved among us and taken from us one of our precious
sanda sakhe sikhulu sihambe phakathi kwethu sasusa kithi omunye wabafowethu abathandeka kakhulu esimthandayo futhi esaziyo ukuthi ubumthanda futhi ubunesizathu sakho konke lokhu Nkosi. Kungenjalo bekungeke kwenzeke ngale ndlela. Sazi ukuthi iBhayibheli lethu lisitshela ukuthi konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo abamthandayo uNkulunkulu nokuthi ukwenzile. Futhi sibuka amacala onke ezweni futhi sithola ivelo ngandlela zonke oyikhuluma kithi ukuthi ithuna lingeke lambamba. Ukuba emhlabeni uyifezile inhloso owamthumela yona lapho kuba ayenze. Ubengolungile umfowethu othembekile.
We find that in the life of
futhi siyathola ukuthi empilweni yempilo yezithombo nasempilweni yelanga eliphuma ekuseni kuba lisiphi ukukhanya, kuthi phakathi nemini liba maphakathi nobudala bendima yempilo bese kuthi kusihlwa liyafa futhi kuba nje kuphela liphume futhi ngobuso okulandelayo liselisha lilisha ngoba lifeze inhloso kaNkulunkulu. Bona izimbali lapho zichakaza futhi zihlobisa umhlaba futhi zihlobisa amahholo emingcwabo nezindawo zemishado futhi ifeze inhloso. Ivule inhliziyo yayo iphe ngesihle uju enyoseni namakha kodlulayo ubuhle kofunayo. Phana ngakho konke nakho kube yinkonzo kaNkulunkulu bese ikhothamisa ikhanjana layo.
When spring comes around it rises.
Kodwa uma kufika into asahlobo ibuye ivuke futhi ngoba ifeze inhloso kaNkulunkulu.
Then in the face of all nature.
Ngakho ebusweni bayo yonke imvelo neBhayibheli isethembiso nomoya ongcwele.
We can gladly
ngajabula ngokuthokoza enhlizweni yethu kwazi ukuthi umfowethu Taylor wethu ngokunjalo Nkosi uyifezile inhloso kaNkulunkulu. Futhi ukuthi angeke aphinde avuke kungaba ukuphila iBhayibheli lethu uNkulunkulu wethu nazo zonke izinto uNkulunkulu asiphe zona ukuba sizibuke ukwazi ukuthi kukhona uvuko.
So we are looking forward to
ngakho sibheke phambili esikhathini lapho siyophinde simbone futhi lapho emusha futhi ephilile futhi engasophinde agule noma aguge.
Bless his precious wife.
Busisa umngako othandekayo kakhulu, leso sithandwa sakhe esethembekile. Kodwa sizobeswela isikhathi eside Nkosi njengoba sibabona behamba ndawonye bephuma beya echibini futhi bazihlalele emabhentshini amancane phandle lapho bedoba futhi bexoxa nokuthi bebeyizithandani ngempela bendawonye. Futhi manje siyazi ukuthi kukhona usuku olukhulu oluzayo lapha maqhawe okhole yomasha phansi kwesikhulu sakhiwe esiyingungu sokubonisa ukunqoba nezingelosi zo namahubo okuyokugcwala emoyeni. Ubuye sibabone futhi kuleyo ndawo. Kuze kube yileyo nkathi Nkosi siphe isibindi sibusise usisize. Siyomeswela isikhathi eside umfowethu Taylor futhi wonke oza kulendlu yokukhonzela ukuthi ubema kanjani emnyango atholele ofika indawo yokuba ezwe izwi likaNkulunkulu ukuba ahlale phansi athokomale futhi aphumule. Kuthi ngelinye ilanga lapho edlula Nkosi ngakhulekela ukuba ingelosi enkulu kaNkulunkulu ime lapho emnyango ukuba nayo imtholele indawo Nkosi ukuze ahlale phansi. Ngokuba kulotshiwe eBhayibhelini abanezihawu bayakuhawukelwa. Sizwe simbone Nkosi sengathi izinkumbulo zingaqhubeka zimnande ezinhlizweni zethu ukuze kube langalimbe lapho sesibonana futhi kwelinye izwe. through Jesus Christ. Ngicela ngegama lika Jesu Christ. Amen.
Yohlala
njalo eswelekile phakathi kwethu naphakathi kwezihambi nokunjalo labo abeza ebandleni lethu kumbe endlini yethu lapho kuba bazokhona. Sengathi umphefumulo wakhe ungalala ngokuthula phambi kaNkulunkulu kuze kube yilolo suku. Sikulumbe futhi ngamunye wethu uyohamba ngamunye ngamunye size sehlele ngasemgqeni kanjalo. Masithi manje sisenesikhathi futhi sisakwazi masizilungiselele leso sikhathi esizayo ngoba sazi ukuthi siyoba nini. Sazi ukuthi ngubani ozolandela. Masiphile ukuze kuthi ngosuku ngalunye ukuthi uma kuyokwenzeka luze lufike liyoba ngolwethu siyobe silungele. Manje sithanda ukwenza isimemezelo. Manje masinya mhlawumbe kambe angakhulumi nabaphathi ababekiwe selokhu ngibuyile mayelana nesimo sokwakha indlu yokukhonzela lapha noma ukuthi sizokwenzani okulandelayo ngokuthola indlu yethu yokukhonzela ukuze sibe nemihlangano yethu. Khona-ke ngizoqhubekela phambili uxolo nezi izimpawu eziyisikhombisa bese kuthi-ke kukhona izitsha eziyisikhombisa nezinto eziningi nokho kufanele singene kuzo ngqo. Futhi manje ngesonto elizayo ekuseni lapho ngifanele kuba se-Elizabeth Town eKentucky nomfowethu LG Hoover enkonzweni yokubusisa. Futhi lokho kungukubusisa ithabernakele elisha kumbe ithabernakele abalithenge e-Elizabeth Town eKentucky. Ezansi ngo ku-62 uze uyofika e-Elizabeth Town kumbe ezansi ngo ngiqonde u-31 kumbe ezansi esangweni lokuthela. Empambukweni nje ekusa e-Elizabeth Town kuthi akube yihora kuthi akube ngamashumi amathathu nanhlanu amamayela ngamashumi amane ezansi lapho. Ngicabanga ukuthi cishe amamayela ngamashumi amane ngendlela ka-31. Futhi cishe amamayela ngamashumi amathathu nanhlanu kumbe kungenye indlela ezansi ngasesangweni lokuthela lisemgwaqeni uMulberry. Inkonzo yokubusisa umfowethu Hoover uzoba nosonto sikolo ojwayelekile ngeleshumi nqo futhi ngizoshumayela inkonzo yokubusisa kusukela ngeleshumi nanye kuze kube ngeleshumi nambili ngaleli sonto elizofika elizayo ngonovemba ziyishumi nanye. Ebhodini lemibiko phandle lapho kukhona uhlelo lwezindaba zayo futhi iyoba se ungayithola indlela yakho kusukela khona lapho. Kusemgwaqeni uMulberry noma bakhombisa izindlela kusebhodini lemibiko phandle laphaya phambi kwendlu yokukhonzela. Bese kuthi ngonovemba zingamashumi amabili nambili ngimele ukuba se-Freeport, eLouisiana. Zingamashumi amabili nambili, amashumi amabili nantathu, amashumi amabili nane, amashumi amabili nantlanu, namashumi amabili nesithupha, izinsuku ezinhlanu ngiyacabanga e-Freeport, Louisiana, kwi-Life Tabernacle. Lelo linomfowethu Moore. Bagubha ijubhili labo legolide. Isibusiso sePentecoste sehlela eShreveport, eLouisiana, emashumini amahlanu eminyaka eyedlula, zingamashumi amabili nambili alenyanga. Amashumi amahlanu eminyaka umlayezo wokuqala wamaPentecoste washunyayelwa futhi wehla umoya ongcwele wehla eLouisiana. Futhi banesikhumbuzo kulokho futhi yijubhili legolide leli. Futhi ngizokhuluma ngayijubhili ubusuku obuhlanu nomfowethu Moore eShreveport, eLife Tabernacle. Ninabo bangani phakathi nangalapho ngani enifuna ukubabhalela kumbe okunye sizojabula ukuba nabo baphume. Bese nje nibatshele ngemihlangano ekubukayo. Futhi i-Life Tabernacle uma ekhona osewake waba lapho nomfowethu Moore uyindoda emangalisayo. Futhi kukhona isikejane esimangalisayo sabantu lawo maningizimu amadala ningeke nje nibehlule. Futhi ngakho i-Life Tabernacle noma ngubani owangaseShreveport anganitshela ukuthi kukuphi. IShreveport icishe ibe nabantu abayizinkulungwane ezingamakhulu amabili futhi idolobha elihle neziningi izindawo zokuhlala ngakho. Futhi ithabernakele liyithabernakele elibanzi, ithabernakele elibanzi impela. Linezitezi eziphezulu novulanda basesitezi, nezindawo zaphansi ezinkulu bese-ke kuba yindawo yaphansi engaphambili kwalokho futhi nje kukhona eningi indawo. Bese kuthi nje ngqo ngaphesheya kwe ukusuka ehholo ledolobha elihlalisa izinkulungwane ezinhlanu nje njengokunqamula umgwaqo nje lapha kuya ehholo ledolobha. umfundisi Jack T. Moore noma kambe iLife Tabernacle eShreveport, eLouisiana. Leyo iqala zingamashumi amabili nambili, lokho kuyoba ngolwesine kuya ngesonto. Olwesine lwesihlanu umgqibelo isonto izinsuku ezine esikhundleni sezinhlanu ngexolisi. Lokho kuyoba zingamashumi amabili nambili, amashumi amabili nantathu, amashumi amabili nane, namashumi amabili nanhlanu. Ngicabanga ukuthi kungaleyo ndlela kaNovemba. Futhi bese siyothola ngaleyo nkathi-ke ukuthi kuthiwani nga ukuthi senzeni ngendlu yokukhonzela lapha, ukuthola ukuthi ibandla seliqhubeke kanjani ngokuthola indlu yalo. Izinkontileka zisitshela ukuthi zingafaka amadoda eneleyo kuyo kuze kuthi cishe ezinsukwini ezilishumi cishe bangabe sebeyiqedile ukuze singene phansi kwayo, niyabona na, masinye impela. Futhi balindele idolobho kuphela ukuba lisayine. Ngiyazi futhi kufanele sibe nendawo engaka yokupaka nokungaka futhi umayi kungokuningi ukulibala okwenziwayo emahhovisi akwahulumeni okungenwa kukho ukuqala ukwakha noma yini. Kodwa ngithanda ukuba ngingene endlini yokukhonzela ngaphambi kokuba ngibuyele ensimini futhi. Manje ngibizwe eTanganyika e-Uganda, nakhona konke lapho uJoseph uhlele imihlangano ukuba iqale ngoFebruwari. Kuyizolo ngenkathi ngingena bekukhona abanye abafowethu nodadewethu uTom's nabanye abavela phesheya kwezilwandle abangenile. Futhi bene ngithole inothi liphansi emnyango wami noma isimemo esivela kwinhlangano ezansi eNingizimu Afrika. Ngakho ngiyababhalela ke ngithole ukuthi yini elenziwa. Mhlawumbe ngenkathi ngiselapho ngingathi qu eNingizimu Afrika, mhlawumbe engxenyeni yokugcina kaFebruwari noMashi nangakuleso sikhathi. Kuthi sethemba kuba sakhe indlu yokukhonzela ukuze ngingenise leminyaka yebandla ngaphambi kokuba kungene ukusika uma kwenzeka. Uma kungenzeki noma uma kufanele ngibuye ngivela laphaya uma iNkosi uJesu ilibala. Bengilalele izolo ngenkathi ngithatha ngikholwa ukuthi bekukuthangi eTaipini. Ngicabanga ukuthi ngizwile idlala phandle lapha namhlanje ekuseni. Umfowethu othile omncane waseNingizimu ube unina wayefike emhlanganweni, wayenobubi ebeleni lakhe futhi wayenganyelwe isithunzi sokufa. Futhi umoya ongcwele komunye imihlangano esanda kuba khona e-Southern Pines, ngikholwa ukuthi kwakulapho kumbe kwenye indawo, wamtshela washo ngobuyi bakhe nokuthi wayengubani nokuthi uvelaphi. Kuthi wathi wayenomfana owayengumhlubuki futhi wayezovelelwa ingozi futhi kube yicala lokubulala umuntu ngengozi nezinto eziyinqwaba njengalokho. Nalo mfo konke kwenzeka ngayo impela indlela nomhlavuza wakhe owandayo kumbe iqhubu elandayo, ngiqonde ukuthi njalo lasuka kuye. Akungukuthi iqhubu elandayo ngumhlavuza, niyazi. Ngakho-ke wasuka kuye nomfana wabasecaleni lokubuya lomuntu ngengozi, nakho konke ngayo impela indlela umoya ongcwele owakusho ngayo. Futhi waholelwa kuKristu wabuya futhi. Futhi wenza itheyiphu yakho futhi ngiyizwile idlalo. Ngikujabulele lokho ukukhuluma kwaseNingizimu okudadana na. Wathi ezansi lapha eNorth Carolina, wathi angibe ngikuthanda lokho labo bantu abadala baseNingizimu. Futhi wayene inkosi vele yambusisa ngayo. Wathi ngiyazi ukuthi uthi awulishumayeli ifundiso mfowethu Branham kuphela ebandleni lakho, wathi siyingxenye yebandla lakho. Kho lokho kwakungubuqili obukahle kuye kuba asho lokho. Futhi manje kukhona isithombe, ngicabanga ukuthi mhlawumbe esisebhodini lemibiko namhlanje kusini, uma singekho ubhili uyosichoma lapho. Ezikhathini eziningi bekulokho kushiwo ngenkathi ngiqala ukukhuluma ukuthi bathi uyacabangela nje mfowethu Branham ukuthi ubona lokho kukhanya, lokho kukhanya. Mhlawumbe kukhona okulukhuni, bangahle ukuba bakhona abasalayo lapha, abantu abadala abakhumbulayo emuva ngaphambi kokuba kuze kuthathwe izithombe zakho. Ngabe ukhona lapha ongikhumbulayo ngikusho lokho kudaladala na? Bukani cishe nje zine noma zintani zanda udadewethu Spencer lapha nomfowethu nodadewethu Slaughter nomfowethu lapha nomfowethu laphaya. Kukhona nje cishe abahlanu kumbe abayisithupha babantu abadala abasasele. Yebo, manje emva kwesikhashana iso lomshini wokuthatha izithombe labamba leso sithombe. Ngakho saya eWashington DC futhi sedlula kubahloli futhi sabuya futhi akukhona kungekho kuvezwa obala okuphindwe kabili kumbe lutho. Wathi ukukhanya kwashaya ingilazi eqoqa ukukhanya ikuhambise ngamsebemunye. Lo nguGeorge J. Lessie, ninalo igama lakhe lisayiniwe, niyabona na. Bese kuthi-ke izikhathi eziningi niyezwa ngibuke phandle bese ngithi kukhona ithunzi elimnyama phezu kwalo muntu kungukwenganyelwa isithunzi sokufa. Bangaki abangizwile ngisho lokho izikhathi eziningi niyabona na, izikhathi eziningi na. Kuhle kwenzeka kuba umshini wokuthatha izithombo kubambe lokho, kuthi ngakho sinakho lokho lapha.
A lady that come to a sister and
inenekazi elifika kudade futhi lamtshela emhlanganweni eCarolina lapho esasinomhlangano omangalisa kakhulu eSouthern Pine. Lapho inenekazi lalibulawa ngumdlavuza emabeleni omabili nodokotela base belidelile ukuthi lizokufa. Enenekazi lavela khothama lathatha isithombe sakhe njengoba nje ngangimtshelile ukuthi wayengubani nokuthi uvelaphi, futhi ngathi kukhona isithunzi simnyama phezu kwakho, wenganyelwe isithunzi sokufa. Nenenekazi lavela thatha isithombe salokhu, futhi naso sise iso lomshini ukuthatha izithombe lithatha isithunzi sokufa. Ngabe noma yimuphi kini nonke uyibonile imithetho elishumi futhi wayibona ingelosi yokufa ukuthi yangena yashubeka kanjani leso esimnyama esithunzi esibukeka sihwaqabele na sikulesi sithombe? Futhi ngicabanga ukuthi sisebhodini lemibiko manje. Uma singekho uBilly uyangizwa ngani asifake ebhodini lemibiko? Futhi sinomcibisholo okhomba kumuntu futhi umuntu isithunzi sasuka kwesifazane futhi waphulukiswa ngokuyisimanga. Kodwa kukhona okufana nomgaxo wentuthu emnyama edilingene futhi yagaxeka phezu kwenenekazi futhi ulenga phezu kwalowo mdlavuza kanjalo. Vela kulokho kusobala leso yisithunzi lapho ukufa kuthululeka khona kulo kuvela kumdlavuza. Yebo, akunandaba ukuthi uzama kangakanani ukutshela abantu iqiniso, kukhona ozosola ukuthi akusilo iqiniso. Futhi uma uhlala njalo ukhuluma iqiniso, khona-ke uyazi ukahle. Inomngane umfuyi wezinkomo phezulu eNtshonalanga nezemvelo zakho kacishe amadola izinkulungwane ezine zemoto yasekhweni ukuba kubalwe umhlambi wohlobo lwezinyamazane ezinkulu ezinezimpondo ezithi azibe ngamagatsha wezashiywa emuva ngale kwi-Troublesome Valley. Mnumzane Jeffries ohlezi lapha endlini yokukhonzela, ngamhwela kuKristu umphika inkolo futhi ningizwile ngixoxa indaba yethu yokugibela ndawonye. Ti wayengakholwa ukuthi inhlobo kunoma yini, kodwa esayensini ephathelene nenkambo elungileyo kaDarwin naleyo ngane eyazalwa intombi sahlala endle ngobunye ubusuku khona impela lapho emukela khona uKristu. Futhi ngakho-ke le ndoda yamtshela yathi, manje ngi awudingi ukuthenga leyo moto yasekhweni. Yathi, ngizokutshela ncamashi ukuthi zingaki izinyamazane ezinkulu ezinezimpondo ezithi azibe ngamagatsha phezulu lapho. Yathi, kukhona ishumi nesishiyagalolunye. Yathi, kwakukhona amashumi amabili, kwakukhona amashumi amabili nanye, futhi ngabulala ezimbili zazo. Futhi yayikhuluma nomphathi wezinyamazane, uvunyelwe ukubulala eyodwa. Ngakho yathi, kwakukhona amashumi amabili nanye, ngase ngibulala ezimbili zazo, ngishiya ishumi nesishiyagalolunye. Wasethi, yebo Jeff, ngiyazobulala ezimbili zazo. Yathi, ngakwenza. Yebo, bathatha imoto yasekhweni futhi benyukela lapho, futhi kwakukhona ishumi nesishiyagalolunye lezinyamazane ezinkulu ezithi azibe nezimpondo ezingamakhatsha. Wathi, Billy, itshele indoda iqiniso nje, ngeke ikhona ngakho ukuthi akube ngaleyo ndlela nje. Ungabatshela abantu iqiniso, kepha nokho kube khona ukuningi ukungaqondisisi nokuqamba amanga ngezinto baze bangabe besakholwa ukuthi ukhuluma iqiniso uma ubatshela iqiniso. Niyabona na? Kodwa siyabonga kakhulu ukuthi sinobaba wasezulwini oliqinisekisayo leli qiniso ngesiqinisekiso yiqiniso. Ngakho-ke uma lolu kuzoba lusuku lwami lokugcina emhlabeni, ngisho nocwaningo lwesayense nezifakaziso kufakazile ukuthi ngikhulume iqiniso ngalezi zinto. Kunjalo, iqiniso. Ngakho mhlawumbe kuzoba sebhodini lemibiko. Billy, ukhona endlini lapho na? Unaso esandleni sakho isithombe na? Futhi uma unaso kulungele sikhiphele lapha, khona-ke ungasibeka phezulu lapha futhi mhlawumbe bangasibona. Kuhle, angazi kuzoba khona ukukhanya ebhodini. Futhi nasi isithombe khona lapha. Ngibona sengathi anikwazi ukusibona, kodwa khona lapha ningasibona leso sithunzi esinomgaxo wokufa phezu kwalelo khanda lowesifazane. Futhi nakhu okulotshalotshiwe mayelana naso emuva lapha, lapho inenekazi lathatha khona isithombe, futhi ukubona ukuthi ngempela sakhombisa yini. Futhi naso siphezulu lapho, kuyisithunzi esinomgaxo wokufa. ubone ngaliya phezu kwaleso ngisibonile ngitagele mfowethu Neville na ngakho mhlawumbe uBilly uzosikhoma ebhodini lemibiko uma nithanda uBilly uzofika sithathe asiyise ngale ngaphambili bese esikhoma ebhodini ukuze wonke umuntu akwazi ukusibona uma bephuma yena noma uDoc omunye wabo manje ngicabanga ukuthi mhlawumbe singacacisa bha ukuba nikwazi ukubona kodwa kunobumnyama kakhulu kuleyo nhlobo yesithombe kodwa uzosibeka phande lapho ukuze nikwazi ukusibona uma ephuma manje khumbulani zonke izimemezelo futhi manje namhlanje kuseni ngicabanga ukuthi mhlawumbe ukuthi sizoke sithi ukukhuluma kancanyana ngokuthize ukukhuthaza ibandla into ezoninika okuthe xaxa yebo Doc uma uthanda kungakuhle ngifuna ukusebenzisa lokhu lapha bengine abanye babo bebengenakho ukuba bakubeke phezulu kwangeviki ledlule ngakho sicabanga ukuthi mhlawumbe ukuthi kuzokwenza ngconywana okwanamhlanje bengifuna ukukhuluma ngakho ngoba kumelana nephupho udade abanalo angazi noma udade wethu Shepherd ukhona ebandleni namuhle kusini ngahlangana naye ngobunye ubusuku futhi kungokokuqala ukuba ngimbone wesifazane epinisweni ngangingamazi nokuthi wayengubani ngabe ngikagele akekho yebo ungala kungabe ukuphambuka endleleni uma ngithathisele kulelo bhubho na dadewethu Shepherd ungeke wale ungala na kulungile kulungile konke futhi ngaphambi kokuba sisondele kulokho ake sikhothamise amakhanda ethu manje futhi Babo sezulwini nomusa kuwena sinikeza udumo ngakho konke ukulunga kwakho nomusa uthi manje sithulise inkosi ukuze sifundisise izwi likaNkulunkulu ophilayo njengoba lifika kithi ngombono futhi liqinisekiswa ngumoya ongcwele lesekelwa iBhayibheli ngakho siyakhuleka ukuthi wena uzosipha ukuqonda ukuze sazi ukuthi akwenziweni kulezi zinsuku zokugcina njengoba sibona amandla amabi ame asizungezile manje impi yokugcina sekusondele ukuba iliwe sisize Nkosi njengamaqhawe angempela anamandla masihlale siphakamise isihlangu sokukholwa nezwi likaNkulunkulu inkemba futhi siqhubekele phambili egameni likaJesu amen
Now thinking of moving forward
manje sicabanga ngokuqhubekela phambili kwempi njenge ipi elungele ukuphako elungele ukugadla ipi yangempela ukuba ilwe ukulwa kokukholwa
sister shepherd here and brother shepherd
utadewethu shepherd lapha nomfowethu shepherd abangabangani bethu abanomusa kakhulu futhi abeza kuleli tabernacle ibangabantwana bakaNkuluNkulu abathandeka kakhulu futhi lotadewethu shepherd ngenkathi ngicosha iposi lami lelo uBilly angaliphendula umuntu mumbe ethi nje ngithumelele izingubo ezingaka zokukhulekelwa futhi ngizikhulekele uvele abaphendule Kodwa uma kuyincwadi yomuntu ngayedwa ngiyiphendula mina uqobo niyabona na ngakho ngacosha iposi lami lomuntu ngayedwa futhi ngakho ngangilisa ekhaya futhi ngangifunda phakathi lapho yathi ivele kuthi dadewethu shepherd futhi kwakuliphupho abanalo ezinyangeni ezithile ezidlule futhi wayengalitholi kahle hle kwaze kwaba semasontweni amabili kumbe amathathu edlule ngenkathi ngifundisa ngale leminyaka yebandla ezikhombisa futhi izithelo ezisikhombisa uPetro wesibili ukuthi kuthatha kanjani uPetro wesibili oqala ukwengezela ekukholweni kwethu niyabona na kuqala ngokwesisekelo ngokukholwa isibili wengezela ekukholweni kwakho amandla emandleni akho ukwazi nasekwazeni ukuzithiba nasekuzithibeni ukukhuthazela ekukhuthazeleni umesaba uNkulunkulu nasekumesabeni uNkulunkulu uthandle ubuzalwane ukuthanda abazalwane bese kuba luthando luyitshe lokuvala phezulu ebizikhombisa zalezo zinto iminyaka yebandla ezikhombisa niyabona na nezinkanye zezikhombisa zeminyaka yebandla nakho konke okwakho kuqiniswe ndawonye ngomoya ongcwele Manje kuthatha lokho ke ukuze ube ngeke kwaKristu. UKristu wakha ibandla lakhe eminyakeni yebandla ezikhombisa, umlobokazi wakhe, umuntu, isifazane, ibandla. Iminyaka yebandla ezikhombisa iyabumbana bese yenza umlobokazi. Abanye baphuma kulonyaka, nabanye baphuma kulowonyaka, nabanye baphuma kulowonyaka, futhi bonke kanye kanye, futhi limesisa okwesivivane. njengo Enoke owakha izivivane esikholwa ukuthi itshe lokuvala phezulu ezange libekwe phezu kwazo ngoba itshe eliyinhloko lenqatshwa.
Siyalithatha
manje hhayi njengemfundiso kepha njengokuqonda okwebandla kuphela lapha ukuthi lezi uNkulunkulu uzenza qobo lwakhe aphelele buthathu. Uzenza qobo lwakhe aphelele kuyise indodana umongcwele izikhundla ezintathu zikaNkulunkulu oyedwa. Uzenza qobo lwakhe aphelele ekulungisisweni, ekungcolisweni, embhaphathisweni kamongcwele kufika imisebenzi ephelele yomusa. Uzenza qobo lwakhe apheleliswe kufikeni okuthathu. Isikhathi sokuqala ukuhlenga umlobokazi wakhe, isikhathi esibili ukwemukela umlobokazi wakhe, isikhathi esithathu esikhathini seminyaka eyinkulungwane nomlobokazi wakhe. Futhi yonke into ipheleliswa ebuthathwini futhi isikhombisa inomboro yokukhonza kaNkulunkulu. UNkulunkulu ukhonzwa esikhombiseni okuphelelisiweyo. Manje okupheleleyo nokuphelelisiweyo. Futhi into emangalisayo kwaku akusikho ukungenisa lokhu kodwa kunikhombisa nje. Nyamazane yokugcina enezimpondo ezingamagatsha engayibambayo yayinamachashaza amahlanu ngasohlangothini olulodwa namathathu ngakolunye. Niyabona na umusa nokuphelela. Manje caphelisisa kulokhu ukuthi uKristu uNkulunkulu walaba amaBhayibheli amathathu. IBhayibheli lokuqala lalisesibhakabhakeni libizwa ngomgamu wezulu eliphezulu. Manje uma ungayazi incwadi kaJobe vele nje ukhohlwe yiwo ngoba uJobe nguye owuchazayo ukuthi wabheka kanjani phezulu futhi wazisho ngamagama lezo zinto ezisesibhakabhakeni. Futhi kaphela emgamwini wezulu eliphezulu wawuqala ngani zisuka nje na? Into yokuqala emgamwini wezulu eliphezulu intombi nto. Into yokugcina emgamwini wezulu eliphezulu imbube ingonyama. Ukufe wokuqala kwaKristu nentombi nto, ukubuya kwesibili imbube ingonyama, ingonyama yesizwe sakwaJuda. Wasele u-Enoki eqeda osukwini lwakhe kumbe emuva ngalolo suku esivivane. Futhi bekuyoba kusobala asinaso isikhathi ukuba sikwendlalele futhi sikhombise ukuthi leso sivivane sikhuphuka kanjani ngamakamelo nokunjalo. Sikhuluma ngqo esikhathini sokuphela manje. Basekamelweni lenkosi manje ngezilinganiso. Kodwa itshe leyinhloko alizange libekwe phezu kwesivivane. Futhi lokho kuhlela isimo sokwakhiwa esiphelele kumbe isakhiwo samatshe abazweyo kuze kuthi ngisho ireza encane engenalo uhlonze. Futhi abazi ukuthi basakha kanjani, abaqondi ukuthi ngisho ireza ifakwa lucezu ezinhlangothini lapho kufanele kube khona udaka futhi akukho daka kuso. Sipheleliswe phaqa, sihlanganiswe ndawonye. Ngakho kunjalo uma uKristu nebandla bebamunye. Akukho daka phakathi nendawo, akukho lutho phakathi nendawo, kuphela nguNkulunkulu nomuntu. UNkulunkulu, uKristu nomuntu. Manje kodwa itshe eliyinhloko abakaze balithole. Ngiyayazi Stone of Stone abanayo eNgilandi ukugcoba amakhosi noma ukubathwesa umqhele nokunjalo na. Kodwa itshe eliyinhloko bhekisisa emalini yeyidola yaseMelika, uzosibona emalini eyidola yaseMelika. Akwelinye icala, icala langakwesokunxele, luphawu lwaseMelika, ukhozi nemikhonto esandleni salo. Ngasecaleni lesibili lokhu kubizwa ngophawu lwase-United States. Kodwa ngasohlangothini olulandelayo isivivane, futhi ngaphezu kwaso iso elikhulu. Futhi phansi kwalapha kuthi, uphawu olukhulu. Kungani kube luphawu olukhulu kulesi sizwe? Ngisho nangaphezu kophawu lwesizwe sakithi na? Yebo, kunandaba ukuthi uke wenzeni uNkulunkulu kwenza ukukhulume nje ngokufanayo, niyabona na? Wenza isoni sikhulume ngakho, wenza izizwe zikhulume ngakho, yonke into ifanele ikhulume ngayo, noma ngabe ufuna ukukholwa noma cha, ukhona khona lapho. Manje qaphelani, kukhona iso kulokho, iso likaNkulunkulu. Futhi ngoba isivalo asizange siphume uphawu olwenhloko ngoba lwenqatshwa olwaluyindodana kaNkulunkulu, itshe legumbi leni uphawu olwenhloko lwesivivane nakho konke lokhu. Manje nge angithandi ngezinye izikhathi baziqopha lezi zinto futhi kuphumela phandle phakathi kwabazalwane emabandleni namanye amabandla. Futhi nxa benza lokho khona-ke abazalwane ngesinye isikhathi bakuthatha ngesinxele ukuthi ngisho okuthile ngabazalwane. Kodwa angisho nje uma nje ubungalalela futhi uqonde, niyabona, angikhulumi okuphambene nanoma yimuphi umfowethu ngoba lokho akusikho ukuba ubuzalwane ukukhuluma ngokuphambana. sifanele ukukhulumelana hayi ukuphambana. Kodwa uma ngikhuluma ngesinye isikhathi ngenhlangano ethize njenge-Presbyterian i-Methodist kumbe okunjalo bathi ngiyabo uphambene nayo, angiphambene nomfowethu phakathi lapho kumbe udadewethu phakathi lapho. Uhlelo olwehlukanisa ubuzalwane yilona engikhuluma ngiphikisane nalo. Abantwana bakaNkulunkulu bangumndeni owodwa futhi hayi amaqembu ehlukene. Futhi abanye babo bathi angizukuzihlupha ngayo ngoba leyo yi-Presbyterian futhi mina ngi-Methodist, niyabona? Manje lokho akusikho, niyabo? Luhlelo lwaleyo nhlangano olubhidliza lobo buzalwane, niyabona na? Manje lokho njengoba ngishilo ukuba ubuwehla ngomfula ngesidala isikebhe esibukeka singamahlikihliki futhi ubuzama ukwehla, futhi ngiyazi ukuthi lokho akuzukusebenza. Ngakho ngaleyo nkathi angikabalazi ngisole wena, ngizama ukukukhipha kuleso sikebhe, niyabona na? Ngoba isikebhe sizohlakazeka futhi uyosala uhleli wedwa emanzini. Ngakho akusuye umfowethu esikebheni, kodwa ngimpongolozela umfowethu ukuba ngimkhombise ukuthi kuzokwenzekani. Yebo, zonke lezi zinhlelo ezenziwe ngumuntu empumelelweni yabo zizohlakazeka, yilokho kuphela. Sifanele size ebunyeni, ebuzalwaneni. Obukade inhloso yami empilweni ukuzama ukuhlanganisa futhi cha ukuhlakaza inhlangano, kodwa abayeke imiqondo yabo futhi babe ngabafowethu kunoma yimuphi umKristu ozelwe ngokusho. Lowo yilo umqondo, yilapho engime khona. Kuhle, manje uma abazalwane bezokuqaphela, abaningi babazalwane bethu ngisho nasezikhundleni zethu ze-Full Gospel abakholwa ukuthi ama-Baptist nama-Methodist ne-Luthela nabo banethuba. Kodwa manje bangahle ukuba baqinisile, kodwa angivumelani nalokho. Ngikholwa ngokuthi unyaka lapha wonyaka wamaLuthela nalo nyaka lapha obizwa, ngiyakholwa ngonyaka waseSadesi, bese kuba unyaka waseFiladelfia wamaMethodist, bese ke kuba ngamaPentecoste unyaka waseLaodikea. Ngikholwa ukuthi leyo iminyaka futhi uNkulunkulu kuwo ngamunye waleyo minyaka wathatha abantu abakhethiweyo. Kuthi kulokho njengamaHebheru eshumi nanye kuthi bona ngaphandle kwethu akupheleliswa, niyabona na? Kodwa manje ibandla livele kulokhu lingena esibalweni esiyingcosana ngaso sonke isikhathi selizele abaphansi onyakeni wePentecost. Manje sizathu sokuba ngisho lokhu ukuze nithole umqondo wokuthi udadewethu waphupha ini, futhi iphupho lakhe impela liqhathaniseka nalokho ebengikufundisa. Qaphela manje lapha, manje zonke lezinto uPhethro oqala ivesi lesithupha lesikhombisa liyakutshela kulethwa ukukholwa kwakho lokho ngokokuqala. Manje ngithi abantu bazisho ukuba banazo lezi ziqiniseko ngaphandle ngisho kokuzalwa ngokusha. Futhi ngiyakholwa ngiphawule kabi futhi ngathi kunjengenyoni emnyama izama ukufaka izimpaphe ezepigogo kuyo qobo futhi izenza ipigogo ingeke ikwazi kukwenza. Kufanele kube uphaphe lwemvelo olumile luvela kuyo, ingaphakathi layo lifanele livezele ngaphandle lolu phaphe. Futhi njalo futhi bengihlala njalo ngithweswa icala lokuqinisa kodadewethu ngokuba nezinto leziphunguliwe nobuqhathanzipho yonke indawo phezu kobuso babo nezinto. Bengihlala njalo ngithweswa icala lokuqinisa kodadewethu. Akusikhona ukuthi kukhona engiphambene ngakho nalokho. Angisho ukuthi wesifazane akasuye wesifazane olungileyo ukuthi usephenduke sekamgwaqo kumbe okuthize. Lokho akusiso isimo sami, kodwa kuyilokhu uma efaka inqwaba yento yokwenziwa nje ngaphandle ukhombisa ukuthi kuningi okokwenziwa nje ngaphakathi, niyabona na? Lapho kufanele kugcwaliswe phama ngoKristu, ngoba ingaphandle njalo liveza lokho okungaphakathi, ibazi ngezithelo zabo, niyabona na? Futhi lapho uKristu efanele ukuba abe phakathi lapho nokukhathalela uNkulunkulu nokukhathalela ezinye izinto esikhundleni semvunulo eningi yokwenziwa. Futhi niyazi amajwabu amehlo alihlaza tshani nokubukeka sengathi akusesuye umuntu nayo yonke leyo nhlobo yento, angihambisani nje nakho futhi angikholwa ukuthi neBhayibheli liyahambisana nakho. Ngakho ngithanda nje sibe yilokho esiyikho. Qaphelani manje uma engenazo izinzipho zemini futhi efuna ukuzifaka. Uma engenawo amazinyo futhi ewadinga, ungenayo ingalo futhi uyidinga, ungenazo izinwele futhi uzidinga, ungenazo lezi zinto, lokho kwahlukile. Kodwa uma ungqothula amazinyo akho amahle ngempela ngoba nje enemhlophe njengoba efanele ukuba njalo khona ke wenze iphutha. Uma unezinwele ezibomvu wena ufuna ezimnyama bese wehle lapho uzifake umbala omnyama ngoba nje wenze iphutha. Yebo, ngicabanga kanjalo. Kodwa into enkulu akukho umbhalo walokho kuphela ukuphungula izinwele zakho. Ukhona umbhalo walokho mningi owalokho. Ngakho khona ke sifuna ukuqinisa kakhulu ukuthi lokho kuyikho. Manje uthathe wethu kupheni waphupha yebo kuqala wathi kamezeka.
What's the use of going on?
Kubeka nokuzama ukushikashikeka empilweni uma uNkulunkulu esidinga ukuba semukele umoya ongcwele futhi asinawo na. Manje angicabangi bangathi uba bayakuqopha lokhu kodwa uma bekuqopha kungokwebandla lodwa niyabona na. Manje futhi uma omunye umfowethu engakubamba lokhu futhi niyalizwa iphimbo lami mfowethu kulokhu khumbula ngifundisa ebandleni lami kuphela. Hlala njalo phambi kwebandla lakho hlola amatheyiphu futhi uma ungafuni ukuba ibandla lakho liwezwe ungabavumeli bawezwe. Kodwa nge kuphela ngizama ukusho kule mcimbi elincane lapha engi umfowethu Nevin nami ngomoya ongcwele uzama ukubelusa nokubafundisa. Manje kukhona ezinye zalezi zinto eningaphikisana kabi ngazo. Ngakho uma kukhona njengoba ngangihlale ngisho ngokudla inkukhu ethosiwe, uma unqamana nethambo awulahli inkukhu uvele ulahle ithambo. Ngakho hlala wenza lokho, udla uphaya wokusamatha unduluka bese uzithela phezu kohlamvu, ungeze wawulahle uphaya uvele ulahle uhlamvu. Ngakho yenza into efanayo ekulaleleni lokhu. Manje ngikholwa ukuthi isizathu sokuba kube khona ukudideka okuningi kangaka namhlanje mayelana nomoya ongcwele awufundiswe ngokuyikho. Kholwa ukuthi umbhaphathizo uyafundiswa futhi kuvele kuthiwe nje umbhaphathizo kodwa bese kuba njengokuthi uthi imoto. Kodwa manje nginelingana lo makhenika kuleli bandla uthi angazi nokukodwa. Ngakho uma nenza iphutha abazalwane ngikhumbulani angisuye umakhenika. Kufanele kube khona okhoyela namaplagi namaphoyinti namavalvu nakho konke okunye okwenza imoto. Uthi uma ukhuluma ngombhaphathizo kamoya ongcwele kuningi kabi okuhambisana nalokho. Niyabona na? Kuningi kabi okuhambisana nalokho.
And here's what I think.
Futhi nakho engicabanga ukuthi uNkulunkulu uyafakazisa ukuthi umoya ongcwele ulapha. Niyabona na?
Now Peter said,
manje Petro wathi kuqala ukukholwa. Manje ukaphelisiseni ngempela manje sizofundisa lokho emizuzu embalwa. Ukholwa manje kungokwakho kokuqala bese wengezele ukukholweni kwakho amandla emandleni akho ukwazi ekwazini kwakho ukuthiba ekuzithibeni kwakho ukukhuthazela ekukhuthazeleni kwakho ukumesaba uNkulunkulu ekumesabeni uNkulunkulu kwakho uthando lobuzalwane ukuthanda abazalwane bese kuba uthando futhi noma ubani uyazi ukuthi uthando nguNkulunkulu. UNkulunkulu uluthando. Niyabona na? Manje lokho bese ke kusukela kulokhu bese kulethwa lokhu eminyakeni yebandla esikhombisa. UNkulunkulu wakhela phakathi iminyaka yebandla esikhombisa lobokazi kaKristu waseFiladelfia waseTiatira nePergamos nowaseSmirna eEfesu. Unyaka webandla uJesu athi uma umyeni engena ngomlindo wokuqala kumbe umlindo wesikhombisa zonke lezi zintombi nto zivukile. Zazi zavuka izintombi nto zase-Efesu, eSmirna, ePergamos, eTiatira, eSadesi, ePhiladelfia naseLaodikeya. Ukaphelile lokho na? Wawungunyaka wesikhombisa lapho ngenkathi efika futhi evusela izintombi nto ezazilele. Lokho kuzibuyisa kusukela le phansi kuze lapha. Niyabona na? Ngoba kulokhu iminyaka yonke izikhathi wakhe umlobokazi ozalwe engumlobokazi wazala umlobokazi emhlabeni ukuba abe ngokaKristu futhi ngendlela efanayo azala ngayo lo mlobokazi uzale abantu ngabanye. Manje ngenxa yalokhu ukuze nibone uma iphupho likadadewethu selishiwo. Manje lezi zinto lapha ngoqobo zifanele zibe kumKristu ngaphambi kokuba umoya ongcwele uze ubabeke uphawu phambi kokuba lokhu kwehlele esicongweni bese kwenza ubunye obuphelelisiwe. manje ikhulika dadade wethu manje wayekhathazekile ukuthi ngabe wayenawe yini umoya ongcwele noma cha inkathi etambalele enqume kwi-default lapho umyeni wakhe wayefunda khona iphepha futhi unabantwana njengoba nami nginabo futhi bahlala njalo bebangomsindo nezinto futhi ngakho kulokhu wazumeka cishe imizuzu elishumi kumbe ishumi nesihlanu wayesephupha futhi akazange aliqonde kumbe alithole lonke kusukela sekwedlule unyaka cishe kwaze kwafundiswa lo mlayezo kwase kuthi nenkathi ngisawufundisa labuya lonke kuye futhi wabupha ethandaza wayehamba phansi kuqala engakaphuphi futhi ethole izandla zakhe ekhanda futhi ecabanga nkosi ngabe nginawo nje umoya ongcwele na ungakufakazela kimi abanye bathi ngoba ukuthi ngamemeza kumbe abanye bathi ngoba ngakhuluma ngezilimi futhi siyakholelwa kukho konke lokho kepha ngabe ngempela nginawo na ngiyakholelwa kuzo zonke lezo zinto lezo ziqiniseko ukukhuluma ngezilimi nokumemeza nazo zonke izinhlobo zezibonakaliso ngikholelwa kukho konke kwakho kodwa uma kukhona ngaphandle kwalokhu bona kukhona okuliphutha niyabona na manje niyabona na wena niyabona ninegobolondo Kaphelani futhi wayekhathazekile ngakho wavele wacambalala wanquma kwi-default lapho umyeni wakhe wayefunda khona futhi wazumeka. Futhi waphupha wayephezulu entabeni. Futhi phakathi kule ntaba akungcono anginalo iphepha phambi kwami kodwa ngicabanga ukuthi likanje. Waphupha ebona okufana nebhokisi ledwala njengomqolo uhlezi khona impela esicongweni salentaba. Futhi umyeni wakhe wayesemuva kwakhe nje futhi wabona indoda ebanzi imi lapho igqoke izingubo zomsebenzi ifinqe imikhono ekhipha amanzi acwebe kunawo onke amanzi asake wawabona futhi iwathela kuleli bhokisi leli bhokisi ledwala lihlezi esicongweni sentaba futhi ibhokisi ledwala lalingawabamba amanzi futhi agingqika ephuma khona lapho futhi abilisa yonke imfucumfucu nezinti nakho konke phakathi lapho futhi akubilisa kwaphuma futhi agingqika ehla entabeni futhi agingqikela ezinyaweni zakhe futhi wayemi kuleyo nto impela ukuthi nje awazange anamathele kuye futhi-ke wayesebuza ukuthi kungani ibhokisi lingazange liwabambe futhi indoda yathi lawa akusiwa amanzi lowo ngumoya ongcwele yayisithi akukho okuyowubamba wayesethi yase isuka ibuyela emuva yathola elinye ibhakede likhulu futhi laligcwele uju yayisithululela uju phakathi lapho yayisithi manje lizokubamba lokhu futhi wacabanga ukuthi ibhokisi ledwala lalizoqhuma lisakazeke futhi lichithe uju kodwa alizange ekugcineni lanamathelana thaxa lalumbamba waphenduka wehle entabeni ehla entabeni wama phansi ekugcineni kwentaba wasebuka emuva wabona imifudlana emihlanu yalawa acebile amanzi acwebe kakhulu angonakaliswanga izinto edlule kuzo eseyilokhu ecwebile ecacile eza ngokushesha aseke ehamba kahle aseke ecishe ukushabalala futhi wayemangala ukuthi kaze ayofinyelela yini phansi ekugcineni kwentaba imifudlana emihlanu wayesephaphama ngicabanga ukuthi lithi alibe njalo impela alinjalo dadewethu Shepherd na manje kwathi nje ngingakayithathi incwadi ngivule ngaphambi kokuba ngiyifunde ngalibona iphupho lakhe manje leyo ndlela amaphupho athazwa ngayo manje iningi leni lifikile kimi namaphupho futhi nisho izinto kimi ngamaphupho ngithi hawume kancane awuzange ulisho lonke niyabona na bese ngibuyela emuva ngikucaphune ngakho uma ungakwazi ukusho ukuthi uphupheni wazi kanjani ukuthi incazo iyiyo noma qhanani yabona na ufanele ukuba ulibona iphupho umbono ufanele ulikhombisa iphupho futhi uma ubona iphupho umuntu eliphuphile futhi ukwazi ukubatshela bengakakutsheli khona-ke uyayazi naze kuhle ngikholwa ngokuthi lokho kusembhalweni futhi udaniyeli isikhathi simbe kwakungenjalo lokho na wathi yebo ngikholwa kwenzekile ngacabanga ngalokho ngaleso sikhathi niyabona kodwa uhlela ulibone iphupho manje uma incazo iqinisile uma uqala ukukutshela iphupho uvele nje ubamise uthi awume kancane futhi kwakunje kanje 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 uthi bese uthi lokho kuyikho ngempela niyabona na mlisa ngalikilanga wayezama ukungitshela iphupho aliphuphayo wathi ehe wathi ngathi manje mfowethu ishiyeleni ngaphandle leyana enye ingxenye na wathi yiphi enye ingxenye na ngathi waphupha uphosa idwala phezulu emoyeni ngase ngilidubula ngathola amanye esweni lami wathi liqiniso ngempela lelo mfowethu Branham uthi bavele bathatha abakhipha ingxenye yalo yokugcina izolo Ngakho nakho lapho ukhona niyabona yini ungavumeli khuluma iqiniso ngalo kodwa niyabona ukuhlala njalo kwembula emuva lokho ukutshela iphupho lakho ukuthi uphupheni khona-ke uyazi ukuthi kuqinisile manje nami incazo yephupho lakhe wayekhathazekile mela nomoya ongcwele manje njengalokhu ebone ibhokisi esicongweni sentaba ukuthi lalilidwala ibhokisi ledwala ngokuvuma kwedwala manje njengoba ujesu asho embhalweni wathi upetro wathi ujesu wathi umuntu uthi ngingubani ndoda naye umuntu mina na omunye wathi wena ngu-eliyase nomose nokunjalo wayesethi kodwa nina nithi ngingubani na wathi wena ngukristu nankulunkulu ophilayo manje abanye abantu bathi manje ibandla likatolika lithi ibandla eliroma katolika lithi owakhe idwala laliyilokho ujesu athi phezu kwelidwala ngiyakulakha ibandla lami amasango ahayidese awayikulehlula bathi kwakuphezu kukapetro futhi upetro wayeyilelo dwala ngoba kuthi petro kuchaza itshe elincane kuthi phezu kwelitshe elincane ngiyakulakha ibandla lami futhi phezu kukapetro ukulandelana kobupostoli bakha ibandla bese ibandla labaprotestane lithi liphutha lelo ukuthi walakhela phezu kwakhe uqobo ibandla manje kungesikho ukungavumelani kodwa ngendlela yami engikubona ngayo kuliphutha kokubili ngoba kazange lakhele phezu kwapetro kanjalo futhi akalakhelanga phezu kwakhe uqobo kodwa uphezu kwesambulo sikapetro sokuthi wabe ngubani nabona umuntu uthi ngingubani ndodana yomuntu wena ngukristu indodana kankulunkulu ophilayo busisiwe wena simoni ndodana kajona inyama negazi akwambulelanga lokhu ikholeji elithize niyabona na kodwa baba wami osezulwini ukwambulele wena ngupetro phezu kwelidwala lokuvuma phezu kwalesi sambulo ngiyakulakha ibandla lami futhi lokho beku-unyaka webandla ngamunye ukuba nalo lelo dwala lokuvuma kwenyukwe njalo kuze kuzofika kulelidwala lokuvuma laselawodikeya futhi manje ungeke wenze ibandla elingcwele ayikho into okuthiwa ibandla elingcwele kumbe inhlangano engcwele umoya ongcwele ungashunyayelwa kulo kodwa phakathi lapho uthola okuhle nokubi amambuka ukuyekethisa nakho konke okunye ngakho inhlangano ngeke ibambe ungeke uthi sinawo akukho namunye wabo onawo habo mnumzane umoya ongcwele ukhululwa phezu kwabantu ngabanye ngumuntu ngamunye ngakho-ke idwala lolu suku lwakamuva lwebandla lepentekoste elemukela umoya ongcwele bakwenze ekuqaleni kwesenjalo ngeminyaka bemukela umoya ongcwele kodwa hhayi esilinganisweni abanawo ngaso manje ngoba ngokubuyisela okuqala njengoba sithatha uthi lwesibani u-alfa no-omega ukuthi basikhanyisa kanjani isibani sokuqala sasiya sikhuphuka futhi saya ngokufifiyela kwase kubuya futhi nebona okokuqala nokokugcina nokunjalo manje kodwa kulo nyaka webandla umlayezo uthululelwa ebandleni kodwa umzimba webandla qobolwawo ngabo konke njengaleli thabernakele lilapho eza khona ebandleni leli thabernakele alisilo ithabernakele likamoya ongcwele ayikho into enjalo abantu ngabanye abeza kuleli bandla yibona abangamathabernakele kamoya ongcwele bangamathabernakele aphethe umoya ongcwele kodwa hhayi ibandla emzimbeni oyiqembu ngakho-ke uyaphuma kodwa yini lo mlisha owayethela amanzi isithunywa kulo ibandla sithela umlayezo ebandleni kodwa yenzani amanzi na ayebila ekhipha yonke imfucumfucu eyayikulo kwenze njaloko umoya ongcwele liyalibilisa manje uthu lwalumele uthando lobuzalwane ukuthanda abazalwane okuyilo nyaka senza kuqeda ukunitshela niyabona na ngokuthanda abazalwane unyaka esiphila kuwo manje ungahle uthi buka angimthandi ngempela umfowethu Neville kumbe angimthandi ngempela umfowethu Jones angimthandi umfowethu sibanibani futhi into enjengaleyo kodwa bekwenzeka okuthile kuye mfowethu inhliziyo yakho yephukile kuvele kuthi yifa niyabona na ngakuthwala ukuthanda abazalwane futhi sizwelane nomunye niyabona na kodwa ukuhlalisa eqenjini labantu umkhathalelelani lowo mfo wethu na ngoba wahlephula isinkwa naye lapha e-altare njengoba nizokwenza namhlanje ebusuku uhlanganyela naye yamkhawula ukhonza naye umfo wenu uzangahle enze okuthize enyameni wena ongevumelane nakho ngoba uthi nje ukuhlala okungafanele ukwenze kodwa uthi umshelezela kancane kodwa phansi enhliziyweni yakho uma kukhona okwenzeke kulowo mfo wethu kungakhishe kukubulale kuvele odadewethu ngingumuntu omdala hhayi ngamusha futhi manje sengimdala ngikubonile kusukela phansi onyakeni kwenza lokho yize abantu bethi hawu ngeke nje ngisazihlupha ngaye kuthi okuthile kwenzeke kulowo mlisa futhi akumbulale cabanga o unkulunkulu ngekele umfo wethu othande kakhulu ngingasashwelezi sananga naye niyabona na futhi niyabona na yabo uthando lokuzalwane kubona besengathi ngeke kusanamathela kodwa kuyanamathela uju luyanamathela manje njengoba evela lapho ehla ngegquma azayofika phakathi ekugcineni kwegquma manje la manzi amahle kakhulu ayephophoza phezu kwamagquma emifudlaneni emihlanu manje isihlanu sinombolo yomusa UJASEUKHOLOUMUSA niyabona na isihlanu inombolo yomusa imifuja nemihlanu yayithulula ivela phezulu lapha emkhombeni yehlele lapha futhi ngamunye wale minyaka wawunalelo dwayi lokuvuma abangcwele balele balindile 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 niyabona na kuhambe njalo ukuze kube yilo nyaka kodwa ngokusesha umoya ongcwele uthululwa uvela kuKristu uyofika futhi ubeke uphawu ibandla khona-ke ibandla liyofika uyoba ngobubodwa obuphelele bukankulunkulu umlobokazi kakristu oyoba yinhloko yakho konke niyangilandela manje na manje wayemangala manje ephusheni lakhe wayemangala ukuthi ngabe lo mfundlana omncane ngabe lo mfundlana omncane uyokufike nje phakathi ekugcineni niyabona na wawusha manje njengoba yena uqobo manje nakho engifuna ukubani ingene kukho manje yena uqobo lwakhe wayezibuza ngesingaye ngabe wayenawo nje umoya ongcwele na manje ngakugwema ukuso lokhu ezinsukwini ezimbalwa ezedlula ngicabanga ukuthi ibandla lingazibambela khona ngokomoya kuli mhlawumbe kungcono ngiyivale etheyiphu manje kodwa ngoba angifuni kuphumele phakathi kwabazalwane
You could speak with tongues.
Kuluma ngezilimi ungamemeza ungasina ungakhipha amadimoni wenze noma yini ofuna ukuyenza futhi ube ungakabi nawo umoya ongcwele. Abazange yini abafundi babuye bethokoza futhi bememeza ngoba amadimoni ayebathobela na? Uthi uJesu khona impela phakathi kwabo kwawukhona uJuda na? Angazange yini uJesu asho ngalolo suku lapho efika ukuthi abaningi baya kuza kini bathi Nkosi angikhiphanga yini amadimoni futhi ngegama lakho ngenza imisebenzi yamandla khona ngiyakuthi sukani kini nyabethu kokuba ngizange nazi lezo zinto azisizo izinkomba zikamoya ongcwele ngiyakubazi ngesithelo sabo manje wena uthi mfowethu Branham ngabe singakhuluma ngezilimi na ngoqobo lokho yiziphiwo zikankulunkulu kodwa lezo ziphiwo zikankulunkulu ngaphandle kwalezi ziqiniseko kuzo zezesikhubekiso kokholwayo akwemukelwa ngunkulunkulu yilokhu okumele kube kuqala futhi xa unakukholwa amandla ukwazi ukuziphiwa kukhuthazela ukwesaba unkulunkulu nothanda obuzalwane bese-ke umoya ongcwele uyeza bese kubeka uphawu ngawedwa ukufanayo nanjengoba ebeka uphawu iminyaka yebandla njengawodwa indlela enza ngayo umlobokazi wakhe indlela enza ngayo umuntu wakhe ngayedwa wenziwe ngempahla efanayo njengo-eva wenziwa ngu-adamu ubambo oluvele ohlangothini nazi izinto okufanele ube nazo kuqala ungeke uzifanise ungeke uzilingise kufanele zibe ngezithunyelelwe ngunkulunkulu futhi zizalwe ngunkulunkulu kulungisa kuphele kubanga ukudideka kunjengoba ngasho ungathini nje ubone ukebe ehlezi lapho nophaphe lwejuba lunamathele emaphikweni akhe athi niyabo ngiyijuba akasilona ijuba ungukebe ingqe ungathini inyona emnyama inophaphe lwepigogo emaphikweni ayo futhi ithi niyabo lokho yinto eyinamathelisileyo kodwa kufanele kuphumele ngaphandle kuvela ngaphakathi futhi kuveza ubukristu
By the power of the Holy Spirit.
Utadewethu izinyawo zakhe zazimanzi ngenkathi efika phansi ekugcineni. Zonke siyama sithethewethu sephethe ukuthi ungonezi hawu. Indi yakhe ivulekile. Yena nomfowethu angikhathali noma kuyisithayithayi isinqubo kumbe noma ngabe kuyini bayokupha ukudla benze noma yini ukuba bamsize. Oh, uNkulunkulu wakwamukela lokho. Ingxenye yakhe esisekelo. Kuzinathi manje thulani lesi sifundo. Naku okuliphutha ngenge akufanele ngikuvule lokho. Naku okuliphutha kwitabernakeli kaBrenham. Ngiyabona na kukhona izinhlobo ezimbili zokukholwa. Kukhona izinhlobo ezimbili zamandla njengoba ngakubeka ngelinye ilanga. Izinhlobo ezimbili zokwazi. Izinhlobo ezimbili zokuzithiba. Umuntu ucabanga ukuthi isenqabelo. Bane le akusiyo inhlobo yokuzithiba uNkulunkulu akhuluma ngayo. Kuyilokho kungamesaba uNkulunkulu ulaka onalo ongena kuzibamba kulo nezinto zalolo hlobo. Ukuphindisela ukuqophisana ukukhuthazela nokunjalo ukhona umbingo wakho ukuzenzisa sengathi unakho ukukhola okuphiwa imvelo amandla okuphiwa imvelo kunokuzithiba okuphiwa imvelo futhi zonke izinto ziphiwa imvelo futhi ingxenye enkulu kunazo zonke yokukholwa kwethu ukukholwa ngengqondo.
By hearing the word, we
bring the revelation of God.
But if this coming from above, if this coming from above,
Ngandaba ukuthi enye into ithini kuphela kuvuma izwi ngoba ekuqaleni wayekhomuniza umizi wena uNkulunkulu ulizwi wena uNkulunkulu futhi izwi senguye uNkulunkulu ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu
isikobo
lwalo litheleka okhulwini lwethu ukukhola kwethu kwengqondo kuba yisambulo sokomoya futhi phezu kwesisakelo yakulakha ibandla lami niyabo. Kaphezu komcabango wengqondo wokujoyina isonto, umcabango wengqondo walokho, yeba phezu kwesambulo.
When them streams of grace is pouring,
ngana yokufuza ithelela kulokho kukhola kwengqondo onakho.
Therefore, this is spiritual revelation.
Phezu kwalokho isambulo sokomoya, ngiyakulakha ibandla lami futhi amasango ayidese angelihlule, niyabona. Lokho kukhombisa ukuthi bayomelana nalo, kodwa kusoze kunqobe.
Oh,
into emnandi kangaka. Manje niyabo ukukholwa le mifudlana emihlanu. Ngine singamo sikashoki lapho kodwa ngiyethemba kazanga asikhiphe. Kodwa mifudlana emihlanu uyabona yetha njalo ijabule lapha. Iqinise lokhu ndawonye.
Ngumoya
ongcwele owenza ibandla lase-Efesu. Ngumoya ongcwele owashisa ibandla lase-Smyrna. Ngumoya ongcwele opha ibandla lase-Pergamos nebandla iTiatira ezikhathini zobunyama.
It's the Holy Spirit.
Ngibona lapha nginamanye amathelisi ngwalo bephansi lapha. Asibone bekune sithombe sithwele lapha ku phepho lakhe. Ngiyabona na ningeke nasibona la ni lapho. Manje sekusuka kumoya ongcwele kufikani na.
Then he will give you supernatural.
Kona ke uyokupha ukukholwa kwaphezulu. Ukholwa kwomoya lokho okulapha phansi kugcineni. Beseke lokho kukholwa ngomoya ufuna kuphela izwi akulandaba ukuthi omunye umuntu uthini akwenzi lutho oluhle lokho kuphela kwazi izwi momunye ethi izinsuku zimangaliso sezedlule lokho kukholwa kuphela kwazi izwi omunye uthi ayikho into okuthiwa ngubhaphathizo kamoya ongcwele lokho kukholwa kuphela kwazi izwi lokho kukholwa komoya ngempela niyabona kunjalo niyabona na kwazi izwi kuphela beseke lokho kwakungokokuqala. Wokuqala kuza kuwe ukukholwa kwakho kwengqondo khona lapho kufika umoya ongcwele wehlele ekukholweni kwakho kwengqondo ukwenze kube ukukholwa kokomoya bese ke ukukholwa kokomoya kuphela kuvuma izwi manje futhi wesibili wesithathu khona ke uyabona kokomoya uyoba banomoya ongcwele futhi uyobeka uphawu zonke lezinto kuwe njengoba lo moya ongcwele uyakuboza lokhu kukhela kukholweni kwakho kuze kuphukela kumoya ongcwele ukubeka uphawu phakathi kanye loKristu bese ke liba munye amen
sanilento endleleni yami kulukhuni ezingalweni zami
niyabo wena uKristu ukhala ndawonye
lolo
suku niyakukwazi ukuthi ubaba ubaba ukimi nami ngikini nani nikimi niyabona na ngakho lokho kumbe kubekwe uphawu ngakunye lenkosi uNkulunkulu manje bese ke beyadikisekiswa babekwe
ngaleso sikhathi sifika
baba ngamadodana aqinisekisiweyo namadodakazi kaNkulunkulu.
Do you remember over in the book of Matthew, the 17th chapter, to the fifth verse, Jesus on Mount Transfiguration?
Izwele izweni leyo ntumayelo ngavele lapha cishe sekuphele unyaka ngashumayela lokho sekube ngokuthandwa ngabantu izweni ukubekwa kwendodana kuba seEfesu bokuqala isihlanu futhi uNkulunkulu sisiya ngaphambili kuba sibe ngabantwana. Yabona umndeni uma indodana izalwa kuwo iba indodana ngaleyo nkathi kodwa leyo ndodana yayiba nomphathi ukukukhulisa futhi uma leyo ndodana ingazange ifike ekubeni uhlobo olufanele lwendodana ayilokothi ibe yidlalifa kodwa uma yayiyindodana ekahle futhi indodana eyayilalela uyise khona-ke leyo ndodana yayiba nelungelo lobuntwana kumbe ibekwe ngokwendawo eyiyona yona iba yidlalifa yalokho uyise abe enako futhi yilokho uNkulunkulu ayekwenze entabeni yokukhukhulwa isimo ngenkathi ethatha indodana yakhe uqobo emva kokuba isivivinyiwe ukuthi iyindodana efaneleyo yabona futhi yazimela zonke izilingo wayikhuphulela entabeni yokukhukhulwa isimo wase eyisibekela yaze sesebenzi elidala abezathi indodana bayigqokise ingubo enhle ebukekayo futhi bayibeke phandle phambi kwabantu bonke futhi babeyaye babe nomkhosi wokubeka noma sekubizwa ngokuthi kubeka indodana masegalathiya lapho ngithi ukucabanga ngopawulu ongcwele ukubeka ngokuthi ukubeka indodana ngokwesimo samadodana manje ngokubeka indodana abefundisi bazoqonda nabafundi bebhayibheli bokomoya ukubeka le ndodana amanye amazwi indodana yayiyindodana ngenkathi zalo lapho la abantu bethu bephentekoste benza khona iphutha lapho uzalwa emndenini ngomoya ongcwele kunjalo kodwa ke sifanele sibe luhlo olufanele lwabantwana siphathwe ngumphathi ofanele niyabona na manje uma indoda emuva eminyakeni yomdala icabanga ngendodana yayo futhi ifuna kube uhlobo olufanele lwendodana yayithola umphathi obadlula bonke engamthola uthisha obedlula bonke yayifuna indodana yayo ukuba ikhule ibe njengoyise niyabona na ngakho yayithola umphathi ofaneleyo manje uma indoda emhlabeni ingacabanga ngumphathi obedlula bonke kanjani-ke ngonkulunkulu baba wethu na manje akazange athola ababhishobhi nezikhulu zesono nabapristi wathola umoya ongcwele ukuba ube ngumphathi wethu unguthisha wethu futhi usebandleni futhi uhambisa ubiko kubaba bese ke uma-ke ubaba umphathi akhuphuke afike athi kuhle baba manje akazi ukuthola uhlobo oluthize lomphathi olufuna ilala esigqokweni salo niyazi uphaphe sikubiza kanjalo athi o uma ngitshele ubaba ukuthize lowo mfanyana uyimvuka noma kanjani kodwa uma ngitshele ubaba ubaba angahle angikhonondele lolu akusile uhlobo olufanele lomphathi uhlobo olufanele lobuqotho bomphathi lukhuluma iqiniso uthi umoya ongcwele ukhuluma iqiniso uma efika phambi kukankulunkulu kithi yep ngakho uyakhuphuka beyokhophozela namhlanje ukuba athi amadodakazi akho onke agunda izinwele zawo futhi wena wawatshele ukuba angakwenzi amadodana akho agcwele umqondo wokuhlela ngangokuthi awasakwazi ukubonana futhi lokho sathelela lokhu ngenxa yalokhu nalokhu ngenxa yalokho khophozela impela Kodwa lowo mphathi angathanda kabi ukuba afike athi, oh hey, leyo ndodana iyindodana yangempela ifana nobaba. Uwangathanda kabi ukusho lokho, niyabona. Bese ubaba ekhukhumala ngokuziqhenya athi, lena indodana yami. Yilokho impela uNkulunkulu akwenzayo entabeni yokuguqula isimo. Ngiyaqaphela lapho kwabonakala uMose noElia. NoPetro bonke bajabule ngokwedlulele kwenziwa okwephezulu. UPetro wajabule ngokwedlulele. Wathi masaka amadokodo amathathu, elinye libe ngelakho nelinye libe ngelikaMose nelikaElia. Wathi esakhuluma uNkulunkulu wamthulisa du. Wathi lena indodana yami emthokozele ngayo yizweni. Nibona uNkulunkulu wabeka yena esizindeni futhi lena indodana yami. Mose wayemele umthetho. Uprofethi wayemele ukulunga kwakhe. Sasingeke sikwazi ukuphila ngomthetho wakhe. Sasingeke sikwazi ukuphila ngokulunga kwakhe. Angikwazi ukulunga, ngifuna umusa, hayi ukulunga. Angikwazi ukuphila umthetho wakhe. Utangwazi ukuhlangabeka nokulunga kwakhe. Kodwa umusa wakhe. Kodwa uNkulunkulu wathi, umthetho nokulunga kuhlangane kuye. Wenze indodana yami ethandekayo, izweni. Yiyo, yiyona impela. Manje sithole indala. Ngaleyo ndodana yase imiso ngokobudodana kumbe ibekwe emndenini, igama layo lalifana nelikayise nse eshekeni. Yebo nomzali, babenendandatho ngaleyo mehla uphawu, uphawu oluyisicindezelo. Babeyisimeka, bayibeke lokho kwakuluphawu oluyisicindezelo. Lokho nje kwakuyi, wayefaka indandatho kayise lwakhe, uphawu oluyisicindezelo lwakhe, futhi lokho kwakufana nokukayise nse. Manje lapho uJesu eselalelile, uJesu uNkulunkulu, uNkulunkulu wamhlanga ngokwendawo engena yona, kuye lona. Manje nxa intonga lizela ngokwagcwale emndenini kaNkulunkulu futhi liphindiniwe ukuthi linazo lezi ziqiniseko kulo, futhi uNkulunkulu angabona amandla ukwazi ukukhuthazela, ukuzikhiba, ukuthanda abazalwane, ukumesaba uNkulunkulu kulo, bese lo uNkulunkulu alibeka uphawu kumbe alibeke. Futhi lapho kulapho ubona khona amadodana namasakazi kaNkulunkulu. Bese base Efesu besine amashumi amathathu bethi, ningamjabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu enabekwa uphawu ngaye kuze kube lusuku lokuhlengwa kwenu. Manje abanye benu mabhaptisti abafuna ukuya ekuphepheni kwaphakade, manje uma nizofika kulezo sigaba, yoma nani kungukuphepha kwaphakade uma nizofika kuleyo ndawo. Kodwa ukuthi nje noma ubani uthi ngizohamba ngijoyine ibandla lamabhaptisti, yiPresbyterian, nginokuphepha kwaphakade, lokho liphutha. Impilo yakuqaba iyaphakaza ukuthi awunakho. Kuze kube khona lokhu noNkulunkulu akubise ube ngumfana futhi akubeke uphawu ngomoya ongcwele embusweni wakhe. Kona-ke akusekho kuphuma kukho. Phepha ingunaphakade. Kholwa ningamdabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu enibekwe uphawu ngaye nonke neziqiniseko zenu zobuNkulunkulu kuze kube losuku lokuhlengwa. Kholwa ukuthi kukhona umlobokazi omiselwe ngaphambili. Kholwa ngokuthi uNkulunkulu wathi yoba nebandla elingenasici kumbe umbimbi. Ngiyakholelwa ekumiselweni ngaphambili ukuthi umlobokazi umiselwe ngaphambili ufanele abe khona. Ngithemba ukuthi ngikanye naye. Lokho ngiyabona na, ngikanye naye. Manje kukimi ukuba ngifeze ukusindiswa kwami noNkulunkulu kuze kuthi lezi zinto zivunywe nguNkulunkulu, bese-ke beka uphawu embusweni kaNkulunkulu. Nathi imisebenzi yangempela kaNkulunkulu, bekwe uphawu kuze kube lusuku lokuhlenga. Kuliphupho lakhe lelo. Soka kudlala ilihle. Ngakho-ke uma enza lokho, uma lelo bandla lifika kule ndawo, kube umuntu ngamunye.
The church is going to be there.
Oh, that is the
Lord.
Let me say it real quick. The church is going to be there. Kena kanjani kulo na? Umbhaphathizo ngamoya munye. Masekhwete bokuqala ishumi nambili, ngamoya munye thina sonke sabaphathizo sibe mzimba munye. Mzimba munye sabaphathizelwa kuwo. Kodwa ungeke namathelise lezi zinto ezincane uthi ngakhuluma ngezilimi nginawo. Uphume lapha futhi uthukuthele futhi uthuke futhi uqhubeke, niyabona na? Lokho kungukufaka izimpaphe zepigongo uhlobo lwenyoni emibalabala etshweketshwekeza kakhulu, niyabona? Ngiyakukwenza. Impilo yakho gqoke iyafakazisa ukuthi akusikho. Kodwa uma lezi zinto zisebenza kuwe ngoNkulunkulu, khona-ke ubekwe uphawu. Khona-ke akukho kufakelwa mayelana nakho, unguwe nje. Ulapho ke la imibono umoya ongcwele ophelele imisebenzi kaNkulunkulu yonke into ibonakaliswa khona. Wena noKristu niba munye. Themba lokho kuyaqondwa. Wena noKristu niba munye. Lekini okunye ebengikulobe phansi lapha ebengifuna ukucabanga ngakho.
Brings us to the place of life.
Kusilethe endaweni yokuphila. Bese uba nokuphila okuphakathi. Manje nginesichaza mazwi sesiGreki lapha. The emphatic diaglot. Ngayifundisisa ngelinye ilanga egameni. Manje kuJohane eshumi nanye noma uJohane wesithathu ishumi nesithupha sithola enye indawo ethi abe nokuphila okuphakade. Kwenye indawo uthi abe nokuphila okuphakade. Kodwa ehumushweni lesiGreki nesiHebheru kuthi ukuphila okungenamkhawuko. Egameni lesiGreki bano A-N-E-O-R-N. Elidalishisha elifana nelithi iminyaka engenakubalwa. Iminyaka engenakubalwa iyisikhathi esingena kuyinombolo engenakubalwa. Kungaphambili kwezigidi izigidigidikazi ezinamaqanda alishumi nesishiyagalombili izigidi zezigidi. Kodwa lesi yisikhathi se-Aeonion, ukuphila okuphakade. Egama lakho lesiNgisi yiphakade. Sikwazi njengephakade i-Aeonion noma ukuphila okungenamkhawuko. Niyabona na? Phila okungenamkhawuko ungabhubha kanjani na? Phendule waba yingxenye yenguna phakathi. Yinye kuphela into enguna phakathi. Sathane akanguna phakathi. Kabo uba ngusathane. Isihogo asisilo iphakathi. Isihogo sadalwa. Asisilo inguna phakathi. Nale mizimba ayinguna phakathi. Kodwa umoya kaNkulunkulu uyinguna phakathi. Awungenazo isikalo kumbe awunakho nhlobo kuphela. Kuthi weyona ndlela kuphela singaba nayo nokuphila okuphakade. Usokele ugama lesigreki zui okuchaza ukuphila kwaNkulunkulu qobo. Siba yingxenye kaNkulunkulu uma siba ngamadodana namadodakazi kaNkulunkulu. Izinto ukuphila okuyi-Aeonion. Ngakho nxa ingxenye ephilayo thina lokho kuvumalela izwi kusuka lapha kuya laphaya. Lokho okuvumayo kuyiphila okuyi-Aeonion. Ukuphila okungenakumkhawuko. Ukuphila okukaNkulunkulu uqobo phakathi kithi. Amen. Ngelinye ilanga ohambweni nganginoxoxiswano nofakazi kaJehova. Manje akusikho ukubukela phansi inkolo yomunye umuntu. Yeningi labo abaphendukwayo abahlezi lapha abavela kufakazi kaJehova. Omunye wabaphathi bakithi bebandla ungufakazi kaJehova wayenguye futhi wasindiswa yena nomndeni wakhe. Uyise wayengofundayo, umfowethu wuthi nabanye. Bonke abafowabo nodadewabo manje ngisho bonke bangenile futhi bemukela umoya ongcwele. Nxa yelibono kaNkulunkulu ibatshela ukuthi benzani nokuthi niyabona na yilokho okukwenzile. Manje kodwa lapha ufakazi kaJehova encwadini yabo ukuthi ukuphefumula okuphefumulayo kumphefumulo. Manje lokho kungabe liqiniso. Ukuphefumula okuphefumulayo akusiyo umphefumulo. Uma kuyiwo ngesinye isikhathi wolunye uhlobo lomphefumulo ngesinye isikhathi esilandelayo omunye umuntu uphefumule lowo mphefumulo kuka ukuthi uyobaphi. Manje ukuphefumula kungumoya ofunguzayo. Futhi umoya ovunguzayo uyilokho okudonsa ngamakhala akho. Manje bathathe umbhalo ukusuka emuva. UNkulunkulu waphefumulela emakhaleni akhe umoya wokuphila. Waba kanjalo umphefumulo ophilayo. Manje ngifuna ukunibuza ukuthi uma wayengumuntu, soboni umoya ayephefumula uNkulunkulu engakaphefumuleli lo moya wokuphila kuye na? Niyabona na? Soboni umoya wayengophefumulayo ophilayo umuntu. Yebo ke uma lokho kunjalo khona ke sonke isilwane umphefumulo ophilayo ngoba iphefumula umphefumulo womuntu futhi umphefumulo wethu futhi ngakho konke. Khona ke uJesu wayengenakubana sidingo sokufa umhlatshelo wesilwane wawuyobe wanele. Niyabona na ngakho mfowethu isilwane ayimi. Kodwa uNkulunkulu akwenzayo waphefumulela umoya wokuphila phakade. Amen. Waba kanjalo umphefumulo ophilayo, umphefumulo ongeke wafa. Manje qaphelani manje, sizongena odwini olunqonde ezindololwaneni zakho.
Kaphelani waphefumulela umoya wokuphila okuphakathi emakhaleni akhe. Waba kanjalo umphefumulo waphakathi. Kwaba uNkulunkulu waphefumulela akusikho okwenziwe imvelo kepha yilokho okwenziwa nguNkulunkulu. Waphefumulela umoya wokuphila emakhaleni akhe useba kanjalo umphefumulo ophilayo.
Then you say to me, and I, Brother Branham. But remember, before
Hallelujah.
Those who he foreknew, he has called.
Pambili babizile.
Got a
land.
He was a type.
Wayang umfanekiso.
Then the land was provided for Adam because of the eternal God and he became a living soul. He was a son of God.
Hayi umoya wakhe njengegama lase-Afrika. Angilazi ukuthi lithini igama ngesiGreki okwamanje, kodwa igama lase-Afrika bathi umoya, okuchaza umoya ovunguzayo, amandla angabonwayo. Izilwane ziphefumula umoya. Izolo ziphefumula umoya. Pho kungani sizabalazela ukuphila okuphakade uma lowo ongumphefumulo ongunaphakade waphefumulelwa kithi ngomoya? Kungani sizabalazela ukuphila okuphakade na? Kuma ngemuva mfowethu. Niyabona kungeke nje kwakwenza. Kodwa uNkulunkulu uyakhulwazi phezu kuka-Adamu waphefumulela umoya wokuphila okuphakade. Uba kanjalo umuntu ongunaphakade noNkulunkulu. Wayenamandla njengoNkulunkulu. WayenguNkulunkulu omncane. WayenguNkulunkulu womhlaba. Hayi uNkulunkulu wasezulwini manje. UNkulunkulu womhlaba. Ngelinyanga amadoda kaNkulunkulu ayophinda bengoNkulunkulu futhi. UJesu washo njalo, akulotshiwe yini emthethweni wakini ukuthi ninani ngoNkulunkulu? Ngakho uma nibiza labo athi bangoNkulunkulu uNkulunkulu abahambelayo pho, ningangilahla kanjani ngithi uma ngithi ngiyindodana kaNkulunkulu na? Niyabona na? Manje singena okujulileyo manje, qaphelani lokhu uma sibethelela phansi. Manje lapha, manje uyindodana kaNkulunkulu kodwa wenza iphutha. Uyazi ukuthi wenza iphutha. Manje khumbulani u-Adamu kakhohliswanga. Bhayibheli lasho njalo ukuthi umuntu wokuqala wesithathu u-Adamu kakhohliswanga, kepha owesifazane wabakhohliswa waphambuka. U-Adamu wahamba no-Eva ngoba kwakungumkakhe.
Fana noKristu
kakhohliswanga nguSathane kodwa waya kongela kuseni nomlobokazi. Wahamba ukuba ayoba nomlobokazi ukuze akwazi ukuhlenga ibandla. U-Adamu wayazi ukuthi wayesephutheni. Ngakho wavele wahamba waphuma no-Eva. Niyabona na? Kodwa wawukhona iwundu abalungiselwa lona ukuthi bahlengwa. Ukuthi lamawundu namuhla ayaziwa nguNkulunkulu ngaphambili ukuthi uNkulunkulu wabizile. Ukhona umhlengi. Akekho ongeza kimi uma ubaba wami engamdonsi. Nakho konke ubaba angiphe khona kuyoza kimi. Abe kunjalo na? Ngakho kukhona iwundu elilungiselweyo. Kusukela esihlakaleni kukababa lapho amagama abo elotshwe encwadini yokuphila yewundu. Iwundu lalungiselwe ukuba lezindlela yomuhle kuwo bonke ukuba baye ekuvukeni. Iwundu elilungiselweyo iwundu ka-Adamu. Manje qaphelani, njengo-Adamu wayenewundu elilungiselweyo. Manje lelo ibandla namuhla, angiqondile isonto. Ngiyazi ukuthini, angikusho ukuba ngidolise okungcwele, futhi angikusho ukuba ngithunuke imizwa kanoma ngubani. Angikho lapho ukuba ngizokwenza lokho, ngoba sengivele ngichazile, ngilapha ukusiza. Kodwa engizama ukwenza,
ngiyazi ukuthini,
eqinisweni lamabandla awasiwe amabandla, linye kuphela ibandla. Lawa angamadlangala, niyabona na, angamadlangala. Anginalutho, kulungile konke. Kodwa ngifuna ukufakazisa lokho kini emzuzwini embalwa ukuthi kuphela angamadlangala. Ngowedlangala eliyi-Methodist, kuyidlangala eliyi-Presbyterian, kumbe kuyidlangala eliyi-Pentecost, kuhamba kanjalo lokho yini? Niyabona na? Amadlangala, niyabona na? Keke niyabo, amasonto ekilisweni angamadlangala lapho abantu abamqondo ofanayo beshushumba ndawonye. Kodwa ibandla linye. Futhi ungeke ulijoyine ibandla. Uyazalwa kulo. Futhi umuzalwa kulo, uyilunga lalo. Njengomndeni wami nje.
They are members of the law. Oh, you can join a law. But you can't join the church. The church you're born in. You become a member of the
Lord.
Then a member of the family, a brother or sister.
Now,
let me just read you out of the infantile guidebook here or something of Revelation 17:3 and the topic of the infantile guidebook. And just watch this child just
futhi kaphelani lokhu nje ukuthi lokhu kufundaka kanjani ukuthi kukhathaniseka kahle kanjani nalokho izambulo 16 kuya 17 kulungile manje ke sifunde lapho umdzuzu nje lalisisani lokhu isambulo 17:3 enye lezo zingilosi ezisikhombisa ine zitha ezisikhombisa yeze yakhuluma nami nginifundela kwi-Lexicon iphethe woza ngizokuthengisa ukwahlulelwa kwesileso sidebe esikhulu esihlezi phezu kwamanzi amaningi futhi sonke siyazi ukuthi leyo yi-Vatican lapha sine-our Sunday visitor phakathi lapho evela ebandleni elikatolika isitela khona impela ukuthi kuyini niyabona na futhi le mpendulo kukho yathi kodwa awume kancane yathi bekukhona zonke izinhlobo zamagama kwathi ayokwenza amakhulu ayisithupha namashumi ayisithupha ngathi kodwa awukahle kancane nje yathi igama lakho lingahle lenza amakhulu ayisithupha kodwa ngathi angihlezi emagqumeni ayisikhombisa ngibusa izwe nokho niyabona na niyabo kunjalo niyabona na sinisa wasibela kwesitebe esikhulu esihlezi phezu kwamanzi amaningi amanzi sambulo 17:5 ngokuminyana nezixuku zabantu niyabo
with whom the kings of the earth have committed fornications and have been
amakhosi omhlaba nabakhele emhlabeni badaliswa yiwine lo ufebe bathi manje taphelani yayisingiphelekezela ngikumoya ingiyisa ogwadule the emphatic daglot manje niyabona na
and I saw a woman sabona wesifazane khwele isilo esembethe zibomvu sikhela amagama ayinhlamba now in the king james says full of
manje kwi King James ukuthi sicwele amagama enhlamba ake nithi kancane manje ngizokuthola lapha umzuzu nje izambulo zesithathu kulungile nakho kulungile isambulo bengiqonde ishumi nesikhombisa hayi isikhombisa ishumi nesikhombisa manje lalani bese lesithathu
yayisingise
ekuhlane ngikumoya ngabona wesifazane khwele isilo esibomvu sicwele amagama enhlamba ukuthola kanjalo-ke sibisi kodwa isigreki sakuqala kwi-the daglot kufundeka kanje esambulweni eshumi nesikhombisa isithathu manje lalelani yayisingiphelekezela ngikumoya engiyisa ogwadule ngabona wesifazane khwele isilo esibomvu sicwele amagama ayinhlamba lokho kwehluke kakhulu kabi ekutheni amagama enhlamba kuya ekutheni amagama ayinhlamba kuyini na futhi thina futhi manje wayengunina wezifebe sonke siyakwazi lokho manje kuyini na awuthi ukuba yebo kulungile lokho kuyothatha ibandla eliroma elikatolika kodwa ugcwele amagama ayinhlamba imethodist ibaptist ipresbyterian iluthela nawo onke ezibiza ngamabandla kankulunkulu amagama ayinhlamba omningi umehluko phakathi kwamagama enhlamba namagama ayinhlamba bazibiza ngebandla likankulunkulu futhi bazikhombise phambi kwezwe namaphathi amakhadi futhi bephuza beqhubeka namasapha amasobho nakho konke okunye nayo yonke inhlobo yezinto ukuze kukhona ibandla elilodwa kuphela uyazalwa kulo awungeni lapho uze ugezwe ngegazi lewundu futhi ubekwe uphawu ngomoya ongcwele umehluko ongaka phakathi kwamagama enhlamba namagama ayinhlamba Ngiyothola na ikubambe lokho namhlanje kuseni ngenkathi ngifunda lapha ngehla. Ukhona into evele yangitshela nje, hamba uye ekamelweni lakho uthathe the Dark Lord. Khabo, kungulalela nje, yilokho kuphela. Ngahamba ngangena ngase ngithatha isambulo seshumi nesikhombisa ngacabanga ufuna ukuba ngikufundeleni lokhu na. Ngase ngiqala ukufunda ngithe ngiyakuthola nakho. Ngasepensela ngakulowa phansi ngathi nakho. Manje bangipongolozela ngokukhathela izihlangano. Lawo magama inhlamba azibiza ngamabandla kaNkulunkulu namabandla kaKristu namabandla eMethodist namabandla. Kungamadlangala akwesiwo amabandla. Lenye ibandla lelo ibandla leNkosi uJesu Kristu. Musileni na umzimba ofiphele kaJesu Kristu osebenza emhlabeni. Owenziwe ngelunga la noma yimaphi ala mabandla lelo kuyoba lilunga lomzimba kaKristu. Kufanele uzalwe kuwo akusiko ukujoyina kuwo. Futhi ukujoyina phakathi kuwo kungamagama ayinhlamba. Lona wesifazane, lona wesifazane amandla akhe. Futhi niyabona njengamanje ukuthi bazobayisaphi bonke abantu abanemiqondo eyinqaba ngenkolo futhi babathumele e-Alaska. Ngibonile lokho. Zonke izinkolo zethu eziyinqaba. Kuyina umkhandlu. Umkhandlu wamabandla omhlaba. Ngikatolika kukhulu bayakwenza kuyaqhubeka eBatisten manje. Laphaya lapho abazama. Nabo bonke labo bishophi nokunjalo. Bazama ukufika ezivumelwaneni ukuba babe nobukhomanisi. Umhlaba ulwa nobukhomanisi futhi kuphela bejoyina ubukatolika. Futhi kuphela nje njengoba kunjalo namuhla nakho lapho esikhona njengoba ngifilo igolide sesicishe siphelwe yimali. Siyeboleka sichitha imali manje ngezintela eziyokhokhwa esitumini nani leminyaka kusukela namuhla. Sihambe kangako-ke. Balo nemali yomhlaba na ibandla elikatolika. Iyobolekiswa kanjani e-United States na? Ukuthi nezinkampani zikagwayi nogologo nezinto. Mhlela bayoyiboleka uma bekwenza bathengisa ngobuzibulo babo kulo ngqo ibandla eliRoma elikatolika. Kaphelani lokhu kutace bha, kutace ukwedlula ukufunda iphephandaba. Nakho niyabona na. Bayi-Methodist, i-Baptist, i-Presbyterian nokunye bezibiza ngebandla likaNkulunkulu. Ikatolika nayo yonke leyo nhlobo yento ilamandla. Sizokuzwela amagama ayinhlamba. Uzibiza ngingi ngathi ngaye sibhedlela lapha esikhathini esinesinde sedluleyo angiyokhulekela umuntu. Ngathi kwakungumama wami ngathi sizoba nomkhuleko kamama. Usinenekazi lathi idoda elokhethini ngathi awufike yini umkhristu na? Wathi singama-Methodist. Ngathi ngiyabonga bengicabanga ukuthi mhlawumbe ubulikholwa. Ngaseke ngilidonsa ikhethini macala onke kimi ngaleyo nkathi. Niyabona na ngakho uma umefuye umkhristu lokho kwahlukile niyabona na. Kodwa singama-Methodist lokho yinhlamba isilo amabandla abizwa ngamabandla awasiwo amabandla. Angiqiniseke ukuthi kuyaqopheka. Awasiwa amabandla angamadlangala. Abantu bayajoyina. Kothi njebe ujoyina ibandla likaNkulunkulu elinayo. Uyadlalwa kuyo ngobhabhathizo ngamoya ongcwele. Futhi uma ubhabhathizo ngomoya ongcwele, lezi ziqiniseko zihle kuphawu phakathi kuwe ngomoya ongcwele. Futhi ngakho ozele ngoNkulunkulu akasenzi sono ngeke. Nakho lapho ukhona. Oh hey. Singalokhu sikhulume usuku lonke singeke na.
The church is a mystical body of Christ.
Ibandla lingumzimba ophele kaKristu. Izalwa ngomphefumulo kaNkulunkulu.
Did you get it?
Ikuthoyile na.
The church of God is born out of
uNkulunkulu lizalwa ngomphefumulo kaNkulunkulu. uNkulunkulu waphefumulele umphefumulo emakhaleni womoya ka-Adamu. Waba kanjalo umphefumulo ophilayo. Yilazi lamaPentecoste kumbe ibandla lePentecoste leqiniso lizalwa ngomphefumulo kaNkulunkulu na? Ake ngifundele ukuthize umzuzu nje kulokho nje. Ake ngithi ukubona umzuzu nje. Uthuhalo ngcwele ngiyakholwa lapho ngiyakhona futhi ngizothola noma ibandla kaNkulunkulu linjalo noma cha. UJohane ngcwele ake sibone ngikholwa ukuthi lokho cishe kuse 16 19 22 kulungile lapha ngiyakholwa sizoba nakho khona lapha kulungile. Ake nginifundele ngibone noma ibandla lizalwa ngumphefumulo kaNkulunkulu noma cha njengo-Adamu wayenjalo ekuqaleni kaphelani. Wathi-ke kusihlwa ngalolo suku olokuqala lweviki iminyango ivaliwe futhi abafundi bekhona ngokwesaba abajuda, uJesu wafika wema phakathi kwabo wathi kubo, ukuthula makube kinina. Esesilo lokho wabakhombisa isandla nohlangothi lwakhe. Base bethokoza abafundi beyibona iNkosi. Futhi uJesu futhi khona uJesu wabuye wathi kubo, ukuthula makube kinina.
As my Father has sent me,
njengokuba ubaba engithume mina ngiyanithuma nina. Qaphelani, uyise wamthumayo wahamba wangena kuye. Ukuthi uJesu ngenkathi ethuma umfundi uhamba angene kuye.
Yena
lo othumileyo.
And when he had said this, he breathed on him.
Wathi kuba atho njalo, awaphephetha wathi, yamukelani umoya ongcwele.
Church born of the breath of God.
Hallelujah. Oma lesifanekiso sesizibumbe sakhuphuka sawufika laphaya ekuweni umphefumulo kaNkulunkulu wabaphephetha bemukela umoya ongcwele. Bona ke uyindodana kaNkulunkulu. Ungajoyina noma yini ofuna ukuyijoyina kodwa uyazalwa ebandleni kaNkulunkulu ophilayo.
Zalwa umphefumulo kaNkulunkulu.
UNkulunkulu wabaphephetha wayesethi, yamukelani umoya ongcwele. Oh, hey, nakho lapho ukho. Akusikho ukuthi uzani joyini ufake igama lakho lapho futhi namasapha enu amasopho nakho konke lokho kuhambisana nakho. Joyina idangala. Ngani joyina idangala eliMethodist, idangala eliBaptist, idangala eliPresbyterian, idangala eliCatholic, kumbe idangala eliPentecost noma yini ofuna kuyijoyina kodwa ujoyina idangala. Kodwa uma uba ngumntwana kaNkulunkulu, sala ngomphefumulo kaNkulunkulu.
Amen.
Kungcono ngikushiye khona lapho manje. Kulungile. Ukuphila kaNkulunkulu futhi sekukuwe ke.
Jesus said, just a minute. Jesus said, "Ujesu wathi,
Ujesu wathi, ngingumvini, nina niyigatsha." Manje bukani, akuyini ukukhophisana kwabo noJesu na? Ukukhophisana kwabo noJesu ngoba wayengumuntu ezenza uNkulunkulu. WayenguNkulunkulu. UNkulunkulu wayekuKristu. Niyabona?
And he told him, he said, "Don't look at me."
Uthi wabatshela wathi, "Ningabuki mina, akuthi mina, ngubaba wami futhi uhlala kimi." Niyabona? Manje abekuka lowo mzimba omncane owazalwa kuMaria. Yabona na?
Lowo mesiya uNkulunkulu.
Leyo kwakuyindodana kaNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu waye kulowo mzimba. KwakunguNkulunkulu. Wathi uma ngingenzi umsebenzi kababa wami khona ke ngilahleni. Kodwa yimuphi kini ongangilahla ngesono ungakholwa yini? Iliphi izwi uNkulunkulu alikhulumile elingagcwalisekanga kimi na? Sono ungakholwa. Yimuphi kini ongisola ngesono na? Sono kungakhona. Khombiseni. Manga ngingenzi imisebenzi kababa wami khona ke ningangikholwa. Kodwa uma ngenze imisebenzi kawami noma ngingenzikholwe, kholwani imisebenzi engiyenzayo ngoba iyafakaza. Makunjalo ubaba ukimi esifakazela ukuba uNkulunkulu ekuKristu wenza ukuba izwe libuyisane naye.
Yathwana. The same life that's in the vine is also in the branch.
Ukuphila kufanayo okusemvinini kusegateni futhi.
How you going to join in that?
Uzojoyina kanjani phakathi kulokho na?
It can't.
Ungeke. Ngibona isitathu esikhathini esingesithi egcekeni likamfowethu uSherethi e-Arizona. Sasinezithelo zohlobo lwezithelo ezifana namawolintshi eziyisishiyagalolunye ezehlukene kuso. Kwakuyini na? Kwakuyisitathu samawolintshi. Iwolintshi elinenkaba. Kodwa sasine nelamula, uhlobo lwenantshi, uthanjelo, nephaphamuzi, sasine zinhlobo zonke. Kuthi ngama ngasibuka leso sihlahla, kuthi ngathi mfowethu Sherethi, uqonde umtshele ukuthi leso sihlahla yisihlahla samawolintshi na? Athi impela. Kuthi ngathi awu kanjani, kwenzeka kanjani na? Ngathi ngibona phaphamuzi lapha, nohlobo lwenantshi lapha, nethanjelo lapha, nelamula lapha, nazo zonke lezi ezinye izithelo, kwenzeka kanjani na? Wathi yebo, yabo ziyafakelwa. Oh, ngathi kuhle ngifuna ukubuza ukuthize. Manje ake usuhle lephaphamuzi nelamula. Manje ngonyaka ozayo kuyoba yini na? Kuyoba sekuvela newolintshi yini kulokho na? Oka, wathi kuyovela nolamula. Oh, ngathi ngibonga wena. Niyabona na?
You can't do that.
Ngabe ukwenza lokho?
You can't do that. But he said every time that tree
was what was injalo uma esisatha sikhula ngonyaka bese sihluma igatsha elisha sibheka namawolintshi uma umvini ngokwawo uhluma igatsha futhi esizame ukukwenza ngokuba ngamalunga ajoyine kuye bese siphila ngaphakathi kwegama leKristu ngoba sinjengoba kuyi ngendlela ejwayelekileyo kuso sisithelo sohlobo lwezithelo ezifana namawolintshi ibandla lamaKristu
kodwa uma umvini ngokwawo uthela umvini uyeba njengomvini wokuqala owawuthelayo. Uma umvini wokuqala wathela baloba incwadi yezenzo emva kwawo, uma kwenzeka uthela omunye uyoloba incwadi yezenzo emva kwawo kunjalo. Awukuphela ujoyina amadangala, kodwa uma uzalwa emvinini unesithelo kunjalo. Unesithelo kodwa wenzani ngaso na? Unesimo sokumesaba uNkulunkulu kepha amandla akho uyawaphika. Uphika isibonakaliso, uphika izimanga, uphika ukwengwela, uphika ukukhuluma ngezilimi, uphika imibono, uphika isiprofetho. Uyawuphulukisa kepha nokho uzibiza ngegama. Akumangalisi umoya ongcwele athi amandla amaqembu abantu abagcwele amagama ayinhlamba. Impela bezibiza ngomKristu benezimo zokumesaba uNkulunkulu ibamandla akho bewaphika. Yabo-ke wobagweme ngokuba lo wuye ohola besifazane abasindwa izinkanuko ezinhlobonhlobo. Zonke izinhlobo zenhlangano ibandla ligcwele inqwaba yalolu hlobo lwenhlangano nalolo hlobo lwenhlangano. Kuthiwa lingenhlangano kaJesu Kristu na, niyabona na? Sinazo zonke lezi ezinye izinto futhi sithwalisa ibandla lehle. Manje nakho lapho okhona.
You never can join
the band.
And the vine itself
now, manje awubekancane kaphela futhi ngizovala emva kwesikhashana kaphela. Ngiyaxolisa bengingaqondile ukusho lokho. Bukani, uma uNkulunkulu aqinisa lo mlobokazi abe kanye kanye nalowo moya, khona-ke uqinisa umuntu ngayedwa abe kanye kanye nalowo moya. Ngiyabona na, khona-ke uzeke kulowo mbuso bese kuthi khona lokho kuphila. Uma kukuleli banda, kulelo banda, nalelo, lelo, lelo, lelo. Futhi khona lokho kuphila. Wawusekhomeni umvini, uJesu, uselungeni alihlumisile. Udumo. Zenzayo, imisebenzi engiyenzayo, nani niyakuyenza. Nanto ilunga leqiniso lomzimba kaKristu. Akukho hlobo lwegama olujobelelwe kuwo. Sebenza lowo muntu ngayedwa iyafakaza ukuthi uvelaphi. Kukhona ukuphila okufakazayo ukuthi uyini. Ngabe ulungalini ngowamuphi umzimba na? Kuhle, wawujoyina kuphi na? Ngangazalwa kuwo, niyabona na? Ngazalwa kuwo. Awuthi ngibadlela bayazi ukuthi kwenzekeni. Vele ungakhanyisa kanjani isibani bese usemboza ngesitsha na? Wathi niyabona na? Qhabo, qhabo. Uma uzala kulowo mbuso kaNkulunkulu bese kuphila khona lokho kuphila kwakujesu. Khona-ke ukhathalela imiphefumulo. Khona-ke awudingi ukunenga abantu babeze e-altare. Awudingi ukunenga noma ngubani ukuba eze azofuna kanye nalabo abase-altare. Izinto zivele zizigelezele ngokwazo ngoba kubekwe uphawu kuwe ngoyedwana kaNkulunkulu. Kubekwe uphawu ngaye umoya ongcwele. Manje uyazi ukuthi usazi ukuthini umoya ongcwele na? Awusho ukuthi ngagcuma ngaya phezulu ngamemeza futhi ngezwa into engejwayelekile. Lezo zilungile, ngigcumile ngaya phezulu futhi ngamemeza futhi ngaba nokuzwa okungejwayelekile. Ngikhuluma ngezilimi, ngiyakholwa ukuthi umoya ongcwele ukhuluma ngezilimi impela. Ngikumoshile, yebo mnumzana, ngiyakukholwa lokho futhi. Kodwa kusikho lokho, lokho akusikhona engikhuluma ngakho. Abakhona indawo ebhuzayo phezulu lapha ndawo-ndawo. Abakhona indawo ebhuzayo lapha ekukhuthazeleni kwakho. Umuntu ake akusaye ngakwelinye icala lobuso uyaliphendula elinye na? Kodwa uthi lo mzinzi songcolile. Ngakho kukhona indawo ebhuzayo ndawo-ndawo ephuthukile. Kungcono sibuyeke lokho. Kulungile. Kodwa niyazi ukuthi ngiqonde ukuthini na? Kodwa uma ubekwe uphawu emzimbeni kaKristu, khona-ke ugcwaliswe ngomoya. Futhi uyindodana kaNkulunkulu. Ube ngithiwe sengathi benginemizuzu ethi ayibe lishumi ukuba ngifunde okuthize lapha, kodwa ngingangibekezelela eminye imizuzu elishumi na ngifuna ukufunda okuthize. Kancanyana nje manje ngizoqinisa ubhontisi neke uhle ngizoniqinisekisa nje, niyabona na? Uma nje sizofunda lokhu imizuzu embalwa semqoka kapho ukuba singakushiya. Nginezinto ezimbili nje lapha ezifika nje emqondweni wami engithanda kuzisho. Ake sivule kuJohane ongcwele isahluko sesithathu ukhuluma ngokuphila okuphakade. Ake sithole ukuthi kuthini lapha mayelana nalenkinga yokuphila okuphakade nokuphila kaNkulunkulu.
manje manje taphelani lapha kwakukhona umuntu wakubafarisi ngonikodemu igama lakhe esikhulu sabajuda lo-ke weza ngakho-ke kujesu ebusuku wathi kuye rabi siyazi ukuthi ngumfundisi ovela kunkulunkulu akakho ngenze lezi zibonakaliso uma unkulunkulu engenaye manje lezo zinkantolo zesanhedrini bamqonda ukuthi wayeyindodana kankulunkulu babekwazi nango owayesikhulu sabo khona lapha emtshele siyazi ukuthi ngumfundisi ovela kunkulunkulu ngoba khona impela ukuphila kankulunkulu kuchichima kuwe niyabona na siyazi ukuthi ukufundisa kwakho akusikho kwakho ngokankulunkulu ngoba unkulunkulu uyakufakazela niyabona na ukuphila kankulunkulu kuchichima kuwe impela manje qaphelani ujesu waphendula wathi kuye ngiqinisile ngithi kuwe uma umuntu engazalwa ngokusha angayubone umbuso kankulunkulu oh hey uma ungajoyini isonto lami o ngiyakubona ukuthi nikususaphi na niyabona na niyabona na ujesu-ke ujesu waphendula wathi ngiqinisile ngithi kuwe uma umuntu engazalwa ngamanzi na moya angengene embusweni kankulunkulu lokho kuzelwe nyama kuyinyama nalokho kuzelwe moya kungumoya ungamangali ngokuba ngithi kuwe nimelwe ukuzalwa ngokusha umoya uphephetha lapha uthanda khona niyabona na kuyaphinda futhi niyabona na kuyabuya futhi niyabona na umoya uphephetha lapha uthanda khona awuluzo udumo yaluzo udumo lwawo kodwa akawazi lapho uvela khona noma lapho uya khona banjalo bonke abazelwe ngumoya nikodimu waphendula wathi kuye lokhu kungenzeka kanjani na jesu waphendula wathi kuye wena umfundisi ka-israyeli awukwazi lokhu na buka lapho mfowethu i-DD PhD LLD niyabona na ukwazi lokhu na ngiqinisile ngithi kuwe sikhuluma esikwaziyo sifakaza ngesikubonileyo kepha nibamukeli ubufakazi bethu siyazazi lezi zinto sizibonile siyakwazi kepha anibamukeli ngisho ubufakazi bethu ujoyini wesonto niyabona na nxa ngitshelile komhlaba kanakholwa ningakholwa kanjani uma nginitshela kwasezulwini na manje lalelani lokhu lapha manje qaphelani akakho owenyukela ezulwini kuphela yena owehla ezulwini indodana yomuntu esezulwini kucabange lokho niyazi ngesinye isikhathi wathi nithini ngokristu na uyindodana kabani na bathi indodana kadavide wathi pho udavide ngomoya wambiza kanjani ngokuthi inkosi yathi enkosini yami hlala ngakwesokunene sami angaba kanjani iyinkosi yakhe nendodana yakhe na ngukho umuntu wabe sambuza utho sambulweni wathi ngiyimpande nenzalo kadavide niyabona na ngingumvini negatsha ngingukuqala ngangikhona ngaphambi kokuqala ngangingukuqala futhi ngangiyinzalo yakhe futhi manje lapha wathi akekho wehle ezulwini kuphe indodana yomuntu manje esezulwini inenekazi lake langibuza ngesinye isikhathi umbuzo ngathi ngiphendulele lo ngathi ngalo ujesu wayekhuleka kubani ensimini yasegetsemane na ngathi wayekhuluma ngubani lapho ethi akakho wenyukela ezulwini kuphela yena owehla ezulwini indodana yomuntu emanje esezulwini nangu ulapha umi khona lapha phezulu endlini ukhuluma nonikodimu wayesethi ngisezulwini ngabe kunjalo na ake sikushiye lokho kuze kube namuhla ebusuku thini na isikhathi siyabaleka ohe ake sithi kuzidlinza ngalokho kwesikhashana namuhla ntambama vena kanjani ebandleni na ezalo ngani na mphefumulo kankulunkulu phefumulela kimi phefumulela kimi umoya kankulunkulu ophilayo phefumulela kimi lo ngumkhuleko wami vele uvumele umoya ongcwele uphefumulo ohe ngomphefumulo kankulunkulu kuyini na unamathiselwe ngophawu embusweni kankulunkulu ngazi ukuthi ngenkathi ngiqala ngivuma ngiyamkholwa ujesu kristu yebo bese kuthi ekukholweni kwami ngengeza amandla kumesaba unkulunkulu bese kuthi emandleni ami ngengeza ukwazi kwezwi ekwazini kwami ngengeza ukuzithiba ukuzibamba ngiyakuthanda lokho izwi lami lingelakho qhelisa umphefumulo wami ngokuzibamba ukusuka olwandle kuya olwandle olukhanyayo kukhuthazela ohe uvivinyiwe ungakhathaziki usathane uyokuvivinyela bona ngikhwela eladini manje niyabona na
sengiwengezile amandla okwazi ukuzithiba manje ngifanele ngengeze ukukhuthazela selokhu ngingakabi nawo njalo umoya ongcwele bese kuthi emva kokuba ngengeze ukukhuthazela ngengeza kumesaba uNkulunkulu niyazi ukuthi lokho kuyini na njengoNkulunkulu ngengeza lokho angiziphathi budlapha ngihamba njengalokhu kufanele ezinjalo umnumzane ongumKristu lokho kungabi into egqokwayo okuthize kimi uthando kaNkulunkulu lubila nje niyabona na kungabi sikho ukuthi mfana bengingakwenza kodwa mhlawumbe kungcono ngingakwenzi niyabona na kulapho noma kanjani ukuzalwa ngizalwe kulokhu bese uthando kaNkulunkulu uKristu lwehla bese lunamathisela ngokuphawu konke lokho phezulu kimi kube ngokokukhonza niyabona na bese kenzani uma engipha umoya ongcwele na ukubeka uthi cekelele endaweni ehlukile ube ngesingawe akuphawule niyabona na uba ngumuntu owehlukile-ke awusesuye wezwe niyabona na wembatha ngowehlukile ugqoka ngokwahlukile hhayi lokhu kugqoka okwangaphandle abo qabo awudingi ukuba ube yinqaba futhi ube ngongajwayelekile nokholo lokubhekiswe emuva nokusamkhosi omuntu qabo awukwenzi lokho ugqokela umzimba njengekuyilokhu ukugqoka kokomoya okuyikhona okubalulekile usugqokiswe ingubo yomshado wina ufana nojesu kaphela wasibekela futhi waphenduka esinye isimo lapho phambi kwabo izingubo zakhe zakhanya njengelanga wayelapho ujesu uNkulunkulu ebeka indodana yakhe qho niyabona na bese kuthi kwakhuphuka uMose wase kukhuphuka u-Eliya nopetro wathi uyazi kuyinto enhle ukuba lapha nabona umuntu uthola kanjani okwaphezulu kwenze wathi masakhe amadokodo amathathu masakhe elinye libe ngelikamose nelinye libe ngelika-Eliya nelinye libe ngelakho futhi engaqeda ukukhuluma uNkulunkulu wavele wavala ngize yonke into wathi lo uyindodana yami ethandekayo into engazibiza kuMose futhi ngaphumisa umthetho ngoMose ukulunga ngabaprofeti ihlangabezane nakho konke izweni ngizophuma manje izweni nje into enhle kangaka bese uma sesihlangabezane nezidingakalo futhi sagcwala iziqiniseko zikankulunkulu nezinto zikankulunkulu khona-ke umoya ongcwele uyehla bese usinamathisela ngophawu embusweni ukhathazeki wonke umuntu uyokwazi ukuthi unawo awuyikudinga ukuba uthi kuthi udume kunkulunkulu ngiyazi nginawo ngakhuluma ngezilimi udume kunkulunkulu ngiyazi nginawo kanye ngake ngasina emoyeni dingikusho nagama ngakho wonke umuntu uyokwazi ukuthi unawo akhathazeki uyozifakazela uyokwenza kwaziwe phakathi kwabantu uNkulunkulu anibusise ngiyajabula kakhulu ukuba lapha nani namuhla ekuseni nokuba nalesi sikhathi sokuhlanganyela lalelani indlu yethu yokukhonjela incane namanje asinayo indawo eyanele yabantu abeza lapha asisiyo inhlangano siyakhola futhi sihlanganyele nazo zonke izinhlangano phela nje uze lapha ngoba ufuna ukuza futhi siyanithanda futhi sifuna zonke izinhlangano wonke umuntu ngikholwa ukuthi kukhona abantu kuzo zonke lezo zinhlangano bangamakristu bangabafowethu nodadewethu kukristu ngoba-ke asinazintambo akukho okujoyinwayo akukho okwenziwayo kodwa ukuba ngumkristu nje i-Howard Kettle wayevamise ukuthi asinamthetho kodwa uthando awukho ncwadi kodwa ibhayibheli akukho sivumokholo kodwa ngukristu futhi kunjalo woza sivakashele ngiyajabula ukuthi kukholwa ivangeli eligcwele konke nokuni kwezwi ikholwa ngandlela nje impela asengezi nokukodwa kulo sisuse noma yini kulo sengeze noma yiphi into yenhlangano kulo sivele siliyeke njengoba linjalo nje yilokho futhi sihlala sikujabulela ukunemukela woza ube nathi uma ungaphumelela khulekela abagulayo sikholwa yikho konke ibhayibheli elithi akwenziwe sikhohlwa ngobuthakathaka bethu obungasemuva futhi sijonga emgomelweni wokubizwa ukukhulu kwaphezulu manje okunye futhi okukodwa nizokuvumela kushiwo na uthanga ekuseni izoqaphelisisa ebhodini phandle lapho umbono ngaba nombono kwakuthi akube ngelesihlanu nqo njengoba umkami emuva lapho azi kumbe elesithupha ngase ngiphapheme sase sivukele ukulungiselela abantwana baye esikoleni ngiba nawe nje lena ngankathi futhi nonke niyazi nonke lapha ukuthi ayilokothi yehluleke iphelele phaqa niyabona na ayilokothi yehluleke futhi ngacabanga ukuthi ngangingumuntu ojabule ukwedlula konke esengake ngakubona ngangimi elangeni ELANGA futhi ngangishumayela ivangeli kwelibanzi ibandla elikhulukazi bengifuna nje ukubona ukuthi ngabe bekuqoshwa yini ibandla libanzi elikhulukazi futhi babehlezi ehlathini nemishwe yelanga yayikhanya phansi kubo lapha nalaphaya nje ukuyithola ukuthola izwi futhi mina njengojwayelekileyo ngihlala njalo ngidonsa isikhathi eside kuze kudleke isikhathi ngishumayele isikhathi eside futhi ngashumayela ngidonsa ibandla lize lilambele ukudla komzimba futhi bona abanye babo bakhathala ngakho bavele basukuma baphuma ukuba bazithoyele ukudla baqala bephuma ngathi musani musani nganginovutho ndaba olubili engangifuna ukufinyelela kulo entshumayelweni yami nenkosi yayenginike lona futhi noma yimuphi umshumayeli uyazi uma wazi ngempela ukuthi unkulunkulu ukunikeza lona uvele ushe amashushu ngokuba utshele abantu futhi ngangishumayela nje shali ngishumayela ngamandla ami onke kubekelela nje niyazi futhi ngithi zonke izinto ezinkulu yilokhu unkulunkulu akwenzayo bukani lokhu behlukanise imicabango yenhliziyo wena izi futhi ngiqhubeka kanjalo futhi o ngishe sengathi ngingakukhumbula engangikusho ukuthi itekisi lami lalithini angisalicabangi niyabona kodwa ngangilokhu ngishumayela nje futhi ngangizikaphela mina qobo lwami ngikwenza kwase kuthi-ke ngenkathi ngimi lapho ngizivuka ngiziqaphelisisa mina qobo lwami ngishumayela futhi ngangishumayela nje ukuthi ubani bengebenakho futhi emva komzuzwana ngavuka uyazi futhi ngacabanga uthuma kunkulunkulu ngathi awuphelele izinto eziyisimangaliso nalokhu lokho njengokwesikhashana ngacaphela abantu baqala ukuba sengathi sebelambele okomzimba futhi ngakho basebenele ngokokomoya ngakho baqala ukusuka bahambe futhi abanye babo baqala ukusuka bahambe ngacabanga kwenzenjani kubo bonke abantu na futhi ngabuka futhi lapha kwakukhona izithandani ezimbili ezisencane zihambisana ngasohlangothini lwami futhi ngahamba ngathi ake nithi kancane nje bangane ake nithi kancane nje nizobuye nibuye futhi kwehleni kwamathunzi akusihlwa niyabona na ngathi nizobuye nibuye futhi kodwa ake nginginike lolu vuthondaba lokuqala zelaphi zonke lezi zinto enginikhombise zona na zelaphi na
ngathi
nazi ngisezwini likankulunkulu zingu isho kanje inkosi ngisethembiso sakhe ngoba ngathi nonke niyangifakazela ngifakaza lokhu ukuthi umsebenzi engithunywe wona ukuthi hlala nezwi
ngathi
yini ndaba ngani nonke na ngiqonde izwi na kufanele niqonde uthi omunye wathi mfo ngithanda ukuthi ke ngizithengele amabhiskidi nokunye kwe kanjalo kuhle ngavele ngacabanga kuhle udumo kunkulunkulu uma befuna amabhiskidi mabahambe bawathenge ngakho ngaphenduka ngacabanga oh kodwa uyazi kuthini amathunzi azokwehla emva kwesikhashana noma yikanjani futhi ngathi bese namuhle ebusuku uma lelo bandla liqoqana futhi manje ngibeke uvuthondaba kubo futhi ngabatshela ukuthi izinto ababone ngizenza kutholakala ezwini likankulunkulu hhayi encwadini eqanjiweyo kumbe enhlanganweni ethize kutholakala ezwini niyabonga bonke nokuthi ezwini ngoba ngiphinyelwe lowo msebenzi ngacabanga uyazi bonke bazobuya namuhle ebusuku ngakho nakho engizokwenza ngizokwendlalela ukuthi ukwendlalela niyayazi indlela engikwenza ngayo kule minyaka yebandla nezinto ngisho engikusho ngaphambili bese-ke lolu olukhulu uvuthondaba olumangalisayo ngathi kuyoba isikhathi esimnandi kabi makadunyiswe unkulunkulu futhi ngazibona ngiba mncane impela futhi ngamuzwa lowo makadunyiswe unkulunkulu ngazibona ngifiphala phezulu kanjalo futhi lapha ngangimi lapho manje nansi incazelo yawo ngiyabona na into yokuqala engiyenzile izinto ezenziweyo bezifiphele kubantu iningi labo angisho i-full gospel nabangcwele bakankulunkulu kodwa ngiqonde kwiningi labantu futhi awufuni neze ukubuka izwe isimiso somhlaba nezwi nakho konke kusesibhakabhakeni njengomlayezo kankulunkulu uma uhamba ungene uthi njengobhoze wathi bekhele njalo wathi ngaba nephupho eminyakeni eyedlulayo ukuthi unkulunkulu uyongithumela e-chicago futhi ngiyinyakazise i-chicago ngenxa yodumo likankulunkulu ngathi joseph usevele ukwenzile ngani wathi abakazi banyakaziswe selokhu kwaba ngumudi ngathi lokho ngikhuluma ngebandla lelo yifolithi likambayimbayi phandle lapho lokho nje luthuli lomhlabathi leso sicuku esiphithizele emigwaqeni nojezibele abapendile nakho konke ngathi lokho kuphandle lapho lawo madlangala amakhulu amadala nezinto ziyobuthuka ziwele emigwaqeni phakathi lapho ngathi ukhuluma ngebandla ibandla beliyisambulo sikajesu kristu sibonakaliswa futhi basiqonda bangathi bangabi lishumi lesihlanu e-chicago bangathi bangabi lishumi lesisizukulwane kulo lonke idolobho lasechicago abaphumayo unakanacabanga lokho na njengokuba kwenzeka emihleni kanowa kuya kuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu okwasindiswa imiphefumulo eyisishiyagalombili bangakabaphuma esodoma na niyabona ukuthi ngiqondeni na
yangabaza ukuthi bangagcwala isandla niyabona kodwa ibandla qobo lwalo likwamukele kunyakaziswa bakuqondile balazizi balibonile izwi ngenkathi lenzeka futhi balibamba manje kubukeni lokho umzuzu manje futhi lo mlayezo uqala ngenkathi bewubona wonke umuntu wabuthanela kuwo wathi oh udumo kuNkulunkulu oh uma nje ngingabona lokhu lokho nokunye futhi bayovele basuke bahambe ngendlela efanayo abangene ngayo niyabona na futhi manje bayacabanga impela angazi ungajoyina aphi na uma ngezi nalokhu kuyoba yile ndlela futhi ngiyokhahlelwa ngiphume ngapha futhi angiyikwenza lutho lapha futhi abazwane bahlale phansi bathi yebo ngiyokwenza njani uma ngiyabona lapho na bangeke bame isikhathi esanele kuba baqonde ukuthi yizwe uNkulunkulu athembisayo libonakaliswa niyabona na futhi basuka bahamba kodwa ningakhathazeki amathunzi aseseduze kakhulu niyabona na Ngakathi ngibele tsimini ngiyakumbula ngobunye ubusuku bomlayezo anginika wona emuva ngali yangenkathi ngibeka itshe legumbi impela nje wathi yenza umsebenzi wathi uma uphuma kulombono funda uTimothy wesibili esine niyazi kubekwe khona lapho etshe legumbi yamashumi amathathu nantathu eminyaka edlule wathi yenza umsebenzi womvangeli ufeze ukukhonza kwakho ngokuba kuyakuba khona isikhathi ebangayikuvuma ngaso isifundiso esiphileyo ebangokwezinkanuko zabo bayakubutha abafundisi njengokubantu okwezindebe zabo baphambukele besuka enganekwaneni basuka eqinisweni baphambukela ezinganekwaneni uma lokho kungazange kwaba yizwi ngezwi ngqo kodwa khumbulani ke ngobunye ubusuku ngenkathi ngingazange ngiwufunde wonke iminyaka engamashumi amathathu nento ngishumayela kuleli thebenakele angazi nakanye ngeke ngiqhubeke ukwedlula lokho futhi angazi ukuthi kungani hlale ngimangala kwaze kwathi ngelinye ilanga ngabona lapho uJesu wathatha khona umbhalo oguquwayo waseqala ukufunda futhi wafunda ingxenye yesiprofeto wayesema wayesethi lapho eCapernaum wathi futhi namuhla lesiprofeto sigcwalisekile asifundanga ngani sonke na siphathelene nokubuya kwakhe kwesibili niyabona na lapho ngangifunde ngingazi ngakuthatha lokho futhi nakho kwakuphambi kwami ngqo eSouthern Pines eSouth Carolina ngalokho kusange iphandle lapho ngikhuluma noJoseph Foze wenyika ngasohla ngothini lwemoto ngakuthola uPaul wathi wonke umuntu ungiphendukele akukho umuntu onami demo wangishiya ethanda lelizwe lamanje futhi mina manje bukani nomkhandi wethusi wenza ukubi okuningimi bukani kulujema ngabe wacabangani ngani ngimbonile uPaul esimayela ivangeli futhi ephulukisa abagulayo futhi nangu hlezi uyahlupheka yena uqobo uhamba nodokotela uLuka sonke isikhathi uma ehamba ethatha udokotela ahambe naye umuntu oshumayela okukaNkulunkulu ngani ngimbonile sha umuntu umpumputhe wathi inkosi mayikujezise futhi uzakuba impumputhe kube isikhathi kodwa wadedela umkhandi wethu samxoshe emhlanganweni agele walahlekelwa ngamandla akhe okuba ashaye umuntu ngobumpumputhe ekugcineni walahla amandla akhe okuphulukisa kwaNkulunkulu uNkulunkulu umphendukele angicabanga ukuthi uDema waphuma wangena ezweni ngoba wayengowe uma uwazi umlando wakhe wayengowasemndenini omkhulu ocebile futhi wayefuna ukuhamba naso sonke kodwa uPaul omncane ozihluphekelayo kwakuyina uNkulunkulu uhlala njalo evumela inkonzo ibe njalo bese-ke eyiqhelisa ngomqhele wavumela uJesu ukuba afinyelele endaweni bukani laphaya lapho ayekwazi ukuvusa abafuleyo lapho ayekwazi ukwenza noma yini ayefuna ukuyenza futhi wavumela ibutho elingumroma limhluthule intshebe liyisuse ebusweni bakhe futhi lamphimisela ebusweni bakhe namhla elamgubuzela ubuso bakhe ngengubo laselithi manje uyazi bangitshela ukuthi wena ngumprofeti Okay ama amzungeza ephethini isanga yawo uthi amshaya ekhanda ayesethi manje sitshele ukuthi imupho okushayile wayazi ukuthi imupho owayemshayile impela wayazi niyabona kodwa inkonzo yakhe yase ilungele ukukhuliswa ngomchetho phela njalo ifika kuleyo ndawo lapho kubonakala khona sengathi impela ibaba uthakathaka ngempela sengathi isiphele nya bese ke uNkulunkulu eyiqhelisa ngomchetho
oh lord
oh nkosi makwenzeke makwenzeke nkosi kuthemisa amakhanda ethu
I love you. Because he first loved. I worship him. We've had hard teaching. And purchased my salvation on Calvary Street.
I'm from Sally, don't let it come on.
Now be in the spirit, see. I love him.
Dismissing song. We're singing the first verse, we're going to shake hands with one another. The second verse, we're going to sing it to God. All right? And then we'll be dismissed. Now let's see. Take the name of Jesus with you, child of sorrow and of woe. It will joy and comfort you. Brother here that I had in the room a few minutes ago, a precious little brother, a missionary to the assemblies in the wilderness up here. I forget what his name is. I'm going to ask him to dismiss in prayer as soon as we sing this next verse. Take the name of Jesus with you as a shield from every snare. And when temptations around you gather, just breathe that holy name in prayer. Watch the devils leave then, see? Now remember, take the name of Jesus with you as a shield from every snare. And when temptations around you gather, just stop and breathe that holy name in prayer. Watch what takes place. All right, all together now.
Take the name of Jesus with you as a shield from every snare. When temptations around you gather,
what do you do now?
Just breathe that holy name in prayer, precious name,
precious name.
Oh,
how sweet,
oh, how sweet, oh, Father, and joy of heaven, precious name, oh, how sweet, how sweet, oh,
standing here the last time I was at the tabernacle here, this mother keeps laughing and pointing to the baby. This baby was bracing. They're just running all around here playing sweet today. Isn't that nice?
Yeah.
Praise the Lord. Now watch him. Jump down and show them how you can run around, see? Oh, precious name. Remember communion tonight now.
Oh, how sweet. Oh, Father, joy heaven, precious name, oh, how sweet, oh, Lord, and joy of
heaven. Now let us bow our heads and remember the services tonight now, and it's communion night, and you all remember that if you're Christians, we invite you to come and take communion with us. We're expecting a great time. Our precious pastor here, Brother Neville, and how many love Brother Neville? Say amen. Listen, brethren, listen to me as one of the pastors here at the tabernacle. Stick with Brother Neville. Stay with him. See? He's a servant of Christ. Stay with him. The Bible says, let us assemble ourselves together, and that much more as you see this evil day approaching. From this service has come, let's move right in and stay right by our pastor's side.